Ngoku la makhaseti wale nkonzo yale ntsasa akathengiswa aya nje kwibandla okanye ulungisela umntu othile kuba ingemfundiso. Kwaye ezinkonzweni phaya ngaphandle loo nto ibanga ukudideka ngokuba kunzima kakhulu ukuba singathi sibabini sibone ngokugqibeleyo ngalisholini. Kodwa besimele ukuba ibe yintliziyo kwintliziyo nokuba kutheni na. Kodwa loo nto thina apha kulo mnquba la makhaseti ngawo uya kuqaphela kwingawabahlobo nje nabanjalo. Ngoku masithobise iintloko zethu okomzuzwana nje sithandaze. Bangaphi wayakuthanda ukukhunjulwa ngeli thuba iintloko zenu zithotyiweyo? Phakamisa nje isandla sakho uthi, Nkosi, ndiswele namhlanje, ndiswele ubawalo lwakho nokuba utsho malunga nantoni na.
Our Heavenly Father, we now approach thy throne of mercy.
Bawo wasezulwini ngoku sisondla kwitrone yakho enceba ngoba sicele ukuba sikwenze oku kwaye sixelelwe ngunyana wakho nomsindisi wethu ukuba xa sithe sacela kuwena ntona egameni lakhe siya kuyinikwa.
Therefore, Lord, knowing that we are living in the shadows of his coming,
ngoko ke Nkosi sisazi ukuba siphila kumathunzi okuza kwakhe sibe ngoku simi kumathunzi enceba yakhe. Ngoko singathanda ukucela Nkosi ukuba unyule ngomoya oyingcwele ezo zinto simelwe kukucela zona.
And we feel this morning that it would not be contrary to thy word or
yes,
to thy
ukuba akunakuba kuchasene nelizwi lakho okanye ubulumsa bakho obukhulu nenceba nobabelo lwakho ukuba sibe siyakucela ukundwendwelwa okukhethekileyo namhlanje ngumoya oyingcwele.
He might come into our midst and would discern the thoughts of our hearts.
Anganako ungena phakathi kwethu aqalule iingcingane zentliziyo asityhilele iindawo ezibuthathaka aphilise izifo zethu abophe iintliziyo zaphukileyo asindise abalahlekileyo alungiselele abantu ukuza kwakhe. Nkosi, yiva lo mthandazo.
Now we are going to read thy word and
ngoku sizawufunda ilizwi lakho yaye siyathandaza Nkosi uba kwisifundo sethu sesikolo seqawe ngale ntsasa uba ukhuphe oko kuqulethweyo kokufunda uze ukutyhile ezintliziyweni zethu ngokuba size apha ngenxa yenjongo enye loo njongo ke inye kukwazi wena ngokungcono.
We who are Christians by faith want to know you better. Those who have not yet become Christians are
thina bangamaKristu ngokholo sifuna ukwazi wena ngokungcono. Abo bangekabi ngamaKristu bafuna ukwazi wena njengomsindisi wabo. Abo bagulayo bafuna ukwazi wena ngokomphilisi wabo. Siyathandaza ke ukuba kungabikho namnye oyakushiya esakhiwo eze. Ngoko masithi sonke isicelo sizaliseke ngokupheleleyo. Wonke umnqweno ohlangatyezwe aze wonke umntu onwabe aphume kwesakhiwo esithi njengabo bevela emawusi bezingavuthi na iintliziyo zethu ngaphakathi kwethu ekuthetheni kwakhe nathi endleleni kuba oku sicela egameni likaYesu. Amen. Ngoku kuwe wena ufuna ukutyhila incwadi yakho esiqhelweni ndiye ndafumanisa ukuba kwiinkonzo zokuvangela ukuba malunga nje na20 okanye ama30 emizuzu aba nento ayithethayo ngokungcono kumyalezo ophoswayo ongomoya ize ibe kubizela esigukweni. Kodwa le kuba isisikolo secawe andifuni ukuyenza konke loo nto ngale ntsasa ndiziva ndikhokelelwa ngakumbi ekuthabatheni ithuba ndithethe ngelizwi. Ngokuba kuthe kwakho umntu oziva engonwabanga egodola kakhulu inye into onoyenza kukuthi umntakwethu ongumgcini wendawo uphaya ngasemva enkonzweni phaya phakamisa nje isandla kanjeya phaya emva ubhekise kuye yena ke uya kubulungelelanisa ubushushu kwaye sifuna ukuba nihlale ngokukhululeka nizive niphilile ngenene uphulaphule ilizwi ke kuba siyathemba ukuba umoya ongcwele uya kusifundisa ilizwi likathixo. Niva kakuhle nonke ke phaa emva ukuba niyeva phakamisani izandla ukuba niva kakuhle intle loo nto.
I want you to turn with me. I've got some text wrote out here and some scriptures, so I want
ngoku ndifuna ukuba nityhile kunye nam neengongoma ezithile endizibhale apha nesibhalo esithile
chapter.
And we want to read a
For the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, out of works or of him that it was said unto her, the elder shall serve
Kwathi wakuye omkhulu uyakukhonza komnye njengokuba kubhalwe kwathiwa uyakobi ndamthanda ke uEsau ndamthiya.
May God add his blessings to this scripture reading. And now for a text to back up my lesson, I want to take this far.
Wanga uThixo angongeza intsikelelo zakhe kokufundwa kwesivalo. Ke ngoku xa sithatha umxholo uxhasa isifundo sam, ndifuna ukuthatha lo mxholo. Ukuva ukuqonda ukusebenza ngelizwi likaThixo
kena
kuyiphinda kwakhona ukuva nokuqonda nokwenza ngelizwi likaThixo.
Now we are fully acquainted, we people who search the scriptures day and night and read our papers and hear the news.
Ngoku sithelele kakhulu thina bantu siziphengululayo izibhalo imini nobusuku sifunde namaphepha ethu sive nabasasazi bendaba ukuba eli hlabathi ngoku limi phakathi kokuchithana kwamagunya amabini amakhulu omoya omabini ke ngamagunya angawenkolo.
And I believe that these great forces are soon coming to a head.
Kwaye ndiyakholwa ukuba la magunya amabini makhulu aza kuthi afikelele kwintloko kungekudala. Aye omabini la magunya amakhulu ayemelwe kwabanyana babini bakaIsake.
How that God in his
ngendlela awathi ngayo uThixo ebulumkweni bakhe ukungena sithelo wenza isithunzi sangaphambili saso zonke izinto kuthi ukuze sibe nako ukuthi ngezinto sazi ngokuqinisekileyo ukuba yintoni na esizelayo. Wayicacisa kakhulu kangako ukuze uThixo nelizwi lakhe nendalo noko kudalweyo kwakhe kube kulungelaniswe ngokugqibeleleyo kwahlangana kangangokuba nomoni ngokwakhe abe nokubona ukuba ikho into eza kwenzeka. UThixo ulungelaniswe kangako, akukho mntu unokuzithethelela. Ngoku siyabona kwabanyana babini ukuba ngethuba ababekho ngaphambi kokuba babe bazalwa nokuzalwa babesilwa omnye nomnye.
Even though their virgin mother, for she was a virgin, the beautiful Rebecca that married the righteous seed.
Nangona umama wabo owayeyintombi esesebuntombini. Kuba wayeyintombi esesebuntombini uRebecca omhle owathatha imbewu yobulungisa kaThixo yedinga uIsake ukuze babe bobabini babe ngabanikezelweyo amakholwa azaliswe ngumoya kaThixo emiselwe kwangaphambili kwakuloo mtshato babehlanganiswe nguwo uThixo wawazi kwangaphambili. Yayinokuthini ke into enje ukuvela ngaloo mama mnye ngotata omnye omnye abe ngumntu ombi kakhulu aze omnye abe ngumntu olunge kakhulu nendlela wathi ngayo loo mntu ulungileyo wakhangela ngongathi ungombi waze loo mbi wakhangela ngongathi ulungile. Ngoku loo nto kukuthi ihleli injalo iya kuhlala inkqubo kaThixo. UThixo akanakuyitshintsha inkqubo yakhe ngoba uyenza eyakhe inkqubo igqibelele ngokuba iyinxenye yakhe. Egadini yase-Edeni isono sasihle kakhulu kangangokuba samtsala uEva wemka ebulungiseni waya esonweni kwakulogadi inye apho kwakukho khona umthi wobomi kwakwakho nomthi wokufa kananjalo loo nto sinokuyazi namhlanje njengomthetho wempikiswano ukuba apho kukho khona okuhle kukho okubi apho kukho khona okulungileyo kukho okungalunganga yaye asinakuze kungenamsebenzi nokuba indawo esingqongileyo iyintoni na asinakuze sibe nako okuzivuthulula simke kubukho bayo nayiphi na kwezo zinto zimbini ngokuba upawulos wathi xa ndifuna ukwenza okulungileyo kusuka kubekho okubi umoni akanakuze abe nako okuvuthulula emke kumkristu umkristu emke kumoni uyakubakho umkristu umkristu ephuma kumoni kuyakubakho ingqina apho lokulungileyo nengqina lokungalunganga oko wena ke uzikhethele kunyanzelekile ukuba ube kwelinye icala kungenjalo kube kwelinye kwabanyana ababini kuyamangalisa ukwazi oku ngaphambi kokuba bazalwe bobabini beyimbewu enye ephuma kuIsake inguye idinga ngoku isifundo sethu side noko yaye ndifuna ukufumana isandlalelo esaneleyo ude ube nokubona ngokuchanekileyo ukuba yintoni nale ndithetha ngayo unyana wokuqala ke uEsau owazalwayo sifumanisa ukuba abazange baxambulisane balwe nje esizalweni sikanina koko baphuma kuye besilwa uEsau evela wabe uyakobe embambe ngesithende kwaye basalwa nangoku yayinokuthini ke ukuphuma kuloo nto igqibeleleyo inyulu inyulweyo ingcwele umama notata abazinikezeleyo ukuze ngokwesisekelo ibe kukuba uThixo wabiza ngokonyulo kunyanzelekile ukuba kube njalo akunamsebenzi noba utata wakho noma wakho babelunge kangakanani na babethande kangakanani na babengamakrestu kangakanani na utata nomama kusaxhomekeke kuwe njengomntu ozimeleyo ukuma kwakho phambi kothixo esi sifundo sifundisa ukubabona bengabantwana bobabini beze nditsho ngokwabo banyuliweyo babizwa nguthixo umama notata umfazi oyintombi eseyintombi nendoda engcwele eyathi ekugqibeleni kwafikela nasekubeni ngembewu yayo kuze uYesu Kristu wazalwa njengovuswe kwabafileyo wavavanywa uyise ngaphambi kwakhe kwaye wanikwa idinga ngale mbewu kaIsake ukuba ihlabathi liphela liyakusindiswa yaye ngokuphuma kwindoda enjalo igazi layo lisulungeke kangangokuba uThixo akazange avuma nokuba umfilisti amchukumise unina emva kokuba uAbraham wayemnikele ngaye kuye uThixo wayibetha ngesibetho endlu yakhe wathi ufana nje nofileyo egcine loo mlibo wegazi usulungekile waze loo Rebeka ilungisa ongcwele umama othunyelwe nguThixo ebizwe nguThixo kwaze kwathi ngokuphuma kuloo mbewu ingcwele kwavela indlavini kwakunye nekholwa yabona ngoko kuxhomekeke kubizo lukaThixo unyulo lukaThixo yaye kungekazalwa namnye uThixo wathi uYakobe ndamthanda ke uEsau namthiya ngaphambi kwakuzalwe nomnye kubo ngoko simele kukuziva sinjani umntu othile athe uThixo wathetha kuwe wakumema ukuba uze esithebeni sakhe nakwikhaya lakhe ube ngunyana wakhe okanye intombi akukho nto iyeyona inkulu njengaleyo la makhwenkwe mabini ukuba siya kuqaphela imveli yawo enye kuwo yayindoda yomoya yayinguYakobe lowo nendoda yenyama eyayinguEsau kodwa mabini ayenganqulayo yaye kwenzeke kwaloo nto inye konke ukuhla ngesigaba sexesha owenyama nongomoya uEsau wayemele indoda yomhlaba eyemvelo esondeleyo ekunquleni kodwa ingasokuze ibe nako kwakungekho kuye ukwenza loo nto wayengenako ukuyenza kwaungazange kube ngaphakathi kuye ukuba abe nako ukugwenyela edlule kwizinto zehlabathi into eyenyama kodwa uyakobi kwakulula kakhulu kuye ukwenza loo nto.
Now, Jacob, one purpose Jacob had, and that was that he longed for that
Jacobi,
verse
5.
And that spirit of that one birth.
Kwaye lo moya woko kuzalwa kunye usamelwe ehlabathini namhlanje kwaye usondele kwintloko ngoku ikholwa lelo moya nendoda yenyama ikholwa lokwenyama akukho namnye onokuthi babengengabo abanqulayo bobabini babengabo akuzange kuthiwe omnye wabo wakhonza isithixo abe omnye ekhonza uthixo bobabini babengabakhonzi bakathixo. Ngoku zihoyisise izibhalo ngoku kulomba ngokuba ndiqinisekile ukuba uya kukunceda bona ngoku asingabo bonke abathi inkosi inkosi abaya kungena ngoko ngulowo ukwenzayo ukuthanda ukaba wam
osezulwini.
Ngoku ukuba uyaqaphela uyakobi wayenento enye wayeyifuna ngokuba ngokwelizwi intsikelelo nento elungileyo yayilele kubuzibulo kwaye uyakobi yayiloo nto kuphela azonda yona yiloo nto kuphela awayenayo engqondweni ukufumana obo buzibulo ke uesa wabudela oyena inenini wayenabo wabudela okanye waba nentloni bubo kodwa uyakobi wayebufuna engenamsebenzi nowayeya kubufumana njani na wayebufuna kuyiloo ndlela kwikholwa lomoya namhlanje alikhathali noba ulihle kangakanani na noba uhlekisa kangakanani na noba umelwe kukwenza izinto eziphoxe kangakanani na kwingqondo yenyama injongo yakhe ephambili inye bubuzibulo ufuna ukufumana uthixo kuba oko kuzelelwe ngaphakathi kuye akanakukunceda.
Jacob means supplanter or deceiver.
Uyakobi uthetha ogwexayo okanye oqhathayo kodwa emva kokufumana nokungena ekudleni lifa ubuzibulo watshintshwa ngokwenyama oko ukutshintshwa wabizwa ngokuba nguyakobi itshawe enkosini othe wazamazamana nayo. Ikholwa lenyama namhlanje okoko nje ndisiya enkonzweni ndisenza okulungileyo yenza uphumahluko apho loo nto liqela likaesawu elo usahlekisa ebudela ubuzibulo akakhathali ngabo kodwa uyakobi uyabuthanda nendoda eyomoya namhlanje nomfazi ongomoya onyuliweyo omiselwe ngaphambili nguthixo ukuba eze kubomi obungunaphakade noba kumele ukuba bathengise yonke into abanayo noba kunyanzelekile ukuba bakhutshwe kwincwadi yayo yonke inkonzo esizweni basafuna ubuzibulo nangoko yiloo nto kuphela ebalulekileyo kubo kukufuna nje oba buzibulo kuphelele apho akunamsebenzi noba kwenzeke njani na noba bamelwe kukuza bekweyiphi na imo uba kunyanzeleke uba behle beze esikhuqweni balile yuyu uba bamelwe kukuba babaleke baye ezindaweni ezithile abuyele ukuya kulungisa izinto baze bathengise oko banako okanye baphise ngayo yonke into abanayo baze beze bengabahambi nabasemzini ayinamsebenzi loo nto bafuna ubuzibulo loo nto kuphela abanomdla kuyo bubuzibulo ngoku musanibagxeka abantu abanakuzinceda bamiselwa ngenxa engaphambili ukuba benze loo nto banyulelwa ukwenza loo nto
ndiyazibona
ukuba ezinto zimbini abangabenyama nabantu abangabomoya yiloo ndlela ekuhleli kuqhubeka ngayo yiloo ndlela ekuyiyo namhlanje bekuhleli kuyiloo ndlela
in the Garden of Eden,
Cain no-Abel, egadini yase-Eden, ekudalweni kwe-Edeni, yayimibili imithi awayemelwe kukhetha kuyo umntu. Omnye wayeba ngolumkileyo, omnye wayesiba nobomi.
There was two boys, Cain and Abel.
Babebabini abafana, uKain noAbel bobabini babe ngabakhonzayo omnye wabo wanqwenela ubomi obungunaphakade wazwanikela kuThixo ngokholo owona mbingelelo ulungileyo kunokaKain. Ngumzekelo ogqibeleleyo wamabandla namhlanje, ibandla elelemvelo, ibandla elelomoya. Naye akukho mathandabuzo koko ndithetha nezo ndidi zombini khona ngoku yaye mhlawumbi ngenxa yekhasethi ndiyakuthetha namashumi amawaka azo. Kodwa khangela ibandla lelemvelo libandla nje lelenyama, abanakuze babe nako umnyukela ngaphaya kwale nto encinane yokuba ndijoyine icawe uba ndisaya enkonzweni ukuba ndenza okona kungcono ndinokwenza loo nto kuphela afuna yona uThixo. Ngoku wenza kwaloo nto inye uKain, wehla wenza isibingelelo, wenza idini, wesa isithamo zomhlaba waze wathi, nali Thixo kokona kungcono ndinako uthathe ungenjalo kuyeke. Likholwa ngaloo ndlela ikholo lenyama namhlanje. Kosi, ndizawuya enkonzweni, ndiza kubandakanya nelona qela lingcono ndinokulifumana. Ndiza kuhlawula konke ndimele ukukuhlawula enkonzweni. Ndiyakwenza okulungileyo ngoku, nako kona kungcono ndinokwenza. Ndiza kuncedisa ukuthengela umhlolokazi amalahle okanye ndiza kuphaa abantwana impahla. Ezo zinto zilungile, akukho nto ichasine naloo nto. Kodwa iphelele apho, kuphelele apho. Uba uyayifuna ithathe, uba uyifuni awunyanzelekanga uba uyithathe. Ngoku nantso indlela eliyivela ngalo ibandla lenyama namhlanje.
But the church spiritual, able by revelation,
kodwa ibandla lelomoya uAbel ngesityhilelo ngobabalo wabona ngaphaya koko kwayengokholo wanikela kuThixo lona dini lamkelekileyo kunelikaKhayini. Loo nto ke yangqina ngobulungisa bakhe kuThixo. Kwenzeka kwaloo nto inye kwiIshumayeli noIsake, omnye wayengowenyama omnye ke ngomoya, omnye ngowekhobokazana, omnye ngomfazi okhululekileyo. Kwenzeka kwaloo nto inye kwisirayeli noMowabi, amabandla amakhulu amabini ehlangana. Kwaze xa uIsrayeli wayefuna ukuya kwilizwe lakhe eledinga ibandla lelomoya, abantu bakayakobi, uIsrayeli esendleleni, abantu bakaEsawu bahlangana nabo, uMowabi ibandla elinamandla, inkokele enkulu ke yebandla uBhileham wehla waqalekisa umzalwana wakhe. Kodwa wafumanisa ukuba wayengenako ukumqalekisa umzalwana wakhe, wasilela ngenxa kumfameka kwamehlo akhe, akakubona elo cebo limiswe ngenxa engaphambili oko nokubona ilizwi likaThixo. Okuqala ukholo luza ngokuva, ukuva ilizwi likaThixo. Olikholo uyaliva, aliqonde, asebenze ngalo. Umntu ongwenyama uyakuliva isandi salo kodwa akangeke ukuva kuthetha ukuqonda lona. Ukukhangela into, kukukhangela kwinto ethile kodwa ukuyibona kukuthi uyiqonde loo nto. Ukuba akathanga azalwe ngokutha umntu akanakububona kungenjalo abuqonde ubukumkani bukaThixo. Ngoku nanku uIsrayeli enyuka enedinga likaThixo loba babesingise kwilizwe ledinga. Yayinge ngobantu bangaba abantu abangakholwayo koko yayingamakholwa.
Believers in the same God that Israel had come out to try to curse.
Amakholwa kwakuloo Thixo omnye wayenaye uIsrayeli waphuma wazama ukuqalekisa umzalwana wakhe, ngoba wathi umzalwana wakhe unjalo ngokuqinisekileyo wayengongalunganga ngoba wenza izinto ezininzi ezimbi. Kodwa uyabona wasilela ukulubona unyulo. Into enye ngoEsawu noYakobi, uEsawu wayekhangeleka njengendoda engcono, wahlala phantsi wenza izinto zobubele, wakhathalela utata wakhe wayimfama, wamfumanela inyamakazi wamkhathalela, wayengumfana olungileyo. Zininzi izinto amakholwa ngawenyama azenzayo kwindima yonqulo, enceda imibutho ehlawulela abantu amatyala abo ezibhedlele nezinto ezininzi zokholo. Kodwa isiloo nto le ndithetha ngayo,
a great nation.
Umwe wabo wayelungile esizwe esikhulu engumzalwana kuye. NoYakobo wenze yonke into waba indlavini ukanti yabanye into wayizuzayo yayikuba afumane eladinga obabuzibulo.
Here come Israel, Jacob's children.
Naku kusiza uIsrayeli abantwana bakaYakobi bekwana loo njongo inye. Ngoku ngubani oza kuba ngolungileyo? UBhilamu wakha izibingelelo ezisixhenxe. KwaIsrayeli kwakukho izibingelelo ezisixhenxe. UBhilamu wanikela ngamadina asixhenxe ezilwanyana ezicocekileyo. UIsrayeli wanikela ngamadina asixhenxe ezilwanyana ezicocekileyo. Apho okoko babelithatha njengokwesithethe. UMoabi wayengokholwayo kanye njengoba wayenjalo uIsrayeli. UEsa wayengokholwayo njengoba enjalo uYakobi. NoKhayini wayengokholwayo kanye njengoba wayenjalo uAbheli. Kodwa lunyulo oluqhathisayo. Bobunjani ubumfama? Bobunjani umfama abantwana bakaEsau? Asithetha ngokomoya amaMowabi akhangele ezantsi uIsrayeli athi khani bajonge abalo hlelo lembaba baliqela lendlavini bahlala ezintenteni thina ke sisizwe esikhulu benza ukubi yabanambutho phakathi kwabo babhinyalaza nje bejikeleza belandela umprofeti othile kodwa wasilela ukuyibona inyoka yobhedu neliwayela bethayo lihamba phambi kwabo wasile ukubona abo babizweyo iqela elinyulweyo lilandela umiselo ongcwele kathixo wokuya kwilizwe ledinga kulolo hlobo namhlanje bathi liqela labaqengeleka abangcwele liqela labantu bale leya kungenjalo enye kodwa bayasilela ukubona ukuba oko kukulandela ukukhokela kwelizwi likathixo uIsrayeli waye kwindlela yakhe yokuya kwilizwe ledinga uthixo elizwini lakhe wayenze idinga uYakobi isizathu sokuba abe wanyula obo buzibulo nokuba kutheni na wayefuna ukufumana kungoba wayesazi uba obo buzibulo babuthwele intsikelelo babuthwele ubomi wayengakhathi nobabuya kudla njani na okokuba nje abufumane nanto into yayingundoqo ukuba buza kweliphi na idinga kwakungena msebenzi wayebufuna unyanzeleke uba bufumane waye wabufumana.
Blessed are they that do hunger and thirst.
Banoyolo abalambela abanqane lokulungisa. Kwa bayakuhlutiswa bona. Waye kwindlela yakhe yaye wayezingela bona wazobamkela.
Israel was on her road to the promised land.
UIsrayeli waye kwindlela yakhe yakwilizwe ledinga. Kwangena msebenzi noma ngaphi na amaMowabi neziqaleki zawazama ukuzibeka phezu kwakhe. Wahamba ngokuthe ngqo waya kwilizwe ledinga. Waye namhlanje ungeke akunamsebenzi noma ungakanani na umthetho abanawo. Ingakanani na intuthiso, ingakanani na intuthiso. Zingamnazinto ezingcwele abazithethayo. Mangaphi na amaxesha abawabiza ngokuba ngumqengeleko ongcwele. Mangaphi na amaxesha abathetha ngawo ezo zinto ezingcweleyo. Ibandla lizokuqhubela phambili. Linyanzele ukuba lenze njalo. Lihleli elizwini likaThixo.
One time two kings came together.
Kaqesha lithilo kumkana wabini bahlangana. Omnye wabo engu-Ahabi. Ombi yena. Omnye wabo ngiyoShafati. Ibandla lelomoya. Ibandla lelenyama.
Ahab was a borderline believer. He had prophets.
Ahab wayelikholwa lasemdeni. Wayenabaprofeti. Babengengobantu bangabangakholwayo. Babengengobanquli bezithixo. Babengabaprofeti bakwaIsrayeli. Kodwa bayefundise bondliwa banxityiswa ngukumkani uAhabi kwafikela ekubeni iye njengendawo babexhaswa kuyo ngako konke kwezombuso. Kwangena uYehoshafati esihla wenza umanyano nto leyo ingalunganga awumelwanga ukuzibopha nabangakholwayo. Asimelwanga ukuba siyenze loo nto nakanjani na ungaze sibeke amagama ethu encwadini emabandleni angakholelwayo kwivangelezele ungaze uyawungena enkathazweni. Bangena enkathazweni ke le ndoda ilungisa ke yathi asimelwanga ukubuza enkosini nakuqala sifumanise ukuba singayana eRamoti yaseGiliyadi. Ngokukhangela indlela olwakhangela olugqibelele ngayo olo lungiselelo yeyethu iRamoti yaseGiliyadi ililifa lethu nangayo amaSiriya ayithabathile kuThixo ophilileyo asinakunyuka siwuthimbe lo mhlaba. Waye wenza intetho yakhe yantle kangako yayesemthethweni nelunge kangako ngoku de uYehoshafati ayiwela
can stand in the pulpit.
Waye namhlanje amadoda angena epulpitini enokuqhubeka okungako nokwenza intetho nemfundo ngoba kude awacacise amandla kamoya oyingcwele emke ebhayibhileni bayakwazi ukucacisa impiliso oyingcwele imke bayakwazi ukucacisa ukuthetha ngelwimi nokutolika bayakwazi ukucacisa ubhaptizo lomoya oyingcwele bezisa komnye umhla kodwa indoda enyulwe nguthixo indoda isimvu zam ziyalazi izwi lam unalo olo nyulo lukathixo luphezu kwakho alusayi kuze lukukhubekise uyehoshafati wathi ukumkani olulungisa wathi ingaba ukhona umprofeti ukuze sibuze enkosini wahambi wayehamba ngaphandle kwalo nantso indlela elenza ngayo ibandla lenyama namhlanje nantso indlela elenza ngayo ibandla lenyama namhlanje ow banamaziko emfundo azizela abashumayeli amadoda alumkileyo injingalwazi ezinkulu iingqondo abalumkileyo abakrelekrele ow bethu bangaphayako kokulumka kwebandla ne okanye ibandla lokomoya ngemihla kanowa kuloo mihla khangelwa kwibandla lelenyama babe yintoni bona inzululwazi abakhi amadoda alumkileyo kodwa unyuliweyo inoku nonowa babengabalusi nabalimi bethobekile bengafundanga bengalumkanga koko bemazi uthixo wabo kwakho into ethile ngaphakathi kwabo eshukumayo ebizayo zakufika kuloo nto emva komzuzwana ngoku yehoshafati ke wathi ingaba ukhona umprofeti okakade wenyama unabo ngokuqinisekileyo sinabo ndineziko lemfundo apha izantsi lizele ngabo wenyusa amakhulu amane ngoku abasingobantu abangabangakholwayo bangabakhonzi bakayehova uthixo benyuka baze bathi masifumane ithuba elincinane siza kuprofeta ke ngoke bahlanganisana bonke baze babuya no ilizwi lenkosi baze bathi itsho inkosi abaprofeti bamaisrayeli itsho inkosi nyukani inkosi nani wena kuyithabatha eramoti yasegiliyadi ngokuba eneneni yekaisrayeli yayeomnye waloo madoda ezintloko wasenzela impondo ezimbini ezinkulu zesinyithi njengento emeleyo wahamba etyhala wathi ngazo ezi uya kumtyhala uisrayeli okanye uyawatyhala amasiriya aphume ngaphandle le kweramoti yasegiliyadi kodwa uyehoshafati kwakukho into ethile ngaphakathi kuye o ndiyathemba uba uthixo uya kuyifaka entliziyweni yakho le nto asiyo nto ithile ongasifundisayo ngayo asiyo nto unokuzifundisa ungene kuyo koko uthixo ngonyulo akwenzela kona asikoko obalekayo okanye othandayo kokathixo wenza inceba uyehoshafati wathi bangabantu abanxibe kakuhle akuthandabuzeki uba wathethe into lolo hlobo balumkile yaye bangawona madoda nengqondo ndakhe ndawa nawo bafunde bayityekeza bemi beluqilima banomanyano olukhulu phakathi kwabo yaye balumkile kwaye baninyaniso eninzi kubo yonke imposo inayo inyaniso obona bukhulu bakhe bathethwa obunamashumi alithoba inyaniso ekhulwini kubo oba buxoki usathane nobuxela uefa
oh
inyaniso kakhulu leyo bayithethayo kodwa akekho ke omnye ekucinga ukuba yathini laa ndoda ngelithuba sinamakhulu amane apha wabona balumkileyo abona bangcono abakho bo phandle kwezi ntlangu bebaleka bejikeleza benxibe ngokungagqibekanga bezijijele ngeemfele zegusha okanye into enjalo bangamadoda endiwondlileyo endiwafundisileyo abangawo amadoda angabaziyo ABC bawo bazizifundiswa kwaye bayayazi le nto bayahlala iminobusuku befunda incwadi ezisongwayo beprofeta bayazi uba yintona elungileyo nabo sele belungile kwaye bemi apho bemxhelo mnye amakhulu abo esithi nyuka inkosi nawe kodwa kuba bendinokuyifunda ingqondo kayehoshafati imizuzu bembalwa ikho nje into engangqiniyo wayenokutsho ikho nje into engavakali ilungile akakhe omnye na kwindawo ethile ow wathi ewe ukhokoyo kodwa angowalo mbutho uluhlobo olwahlukileyo lo mfo uyindlavini nje ufana noyakobi kodwa sisenokumbuza bathi ungumprofeti kodwa ndiyayithandabuza loo nto ngoba uhlala ndiqalekisa njalo ethetha oku okuya okanye okunye kungenjalo kakhe aprofethi okulungileyo ngam angayenza njani loo nto yabona ngoko bathi masiye kumlanda unyana kaimla ngoba hamba beza naye kwakho umntu wamhlangabezana naye endleleni wathi ngokuze uthethe kwa into enye nale bayithethayo kufuneka uvumelane nombutho uba uvumelani nawo yeha kuwe wathi ndiyakuthetha kanye oko uthixo akubeke emlonyeni wam ukuba ndikuthethe ingabiyo enye into kwaze kwathi emva kokuba enyukile waya phaa bamnika busuku ke wathi nyuka kodwa ndimbona uisrayeli ethe sisanga kwezimvu ezingenamalusi waze wabo wathi bendingakuxelelanga ngoku kwamakhulu amane amelene nomnye amakhulu amane aqeqeshwe alumkileyo afundileyo amadoda azingqondo emelene nongantweni omncinane omnye xa sinokumbiza njalo umikhaya indoda enye kodwa loo ndoda inye ayinelizwi lenkosi nantso into eyingumahluko ngamnye kubo wayengobuxoki waqondakale ngobuxoki wakutheni ukuze ahluke olo hlobo umikhaya wakunyanzeleka uba belihlwembu ukuze abe ngowahlukileyo hayi into eyamenza ahluke umikhaya wahlala kunye nelizwi ilizwi likathixo lilo awahlala nalo ngoku kusithembise oko ngale mihla uthixo uyawuthulula umoya wakhe sisithembiso ngodaniyeli abantu ngemihla liyakuthi ngayo litye libethe umfanekiso ezingqanjini abantu bayakumazi uthixo wabo enze imisebenzi ebalaseleyo isiprofethi emva kwesiprofethi onke amaziko emfundo ehlabathi alinakuyikhupha loo nto uthixo uya kuyenza nakanjani na abantu bayakuyilandela yabona owemvelo no ibandla lemvelo nebandla lamandla angaphezu kwendalo yabona zilizwi elenza umahluko nantso into wayicinga yona uyakobi wayekunomsebenzi noba kwenzeka ntoni na yazi uba ndinakuze ndisikele le nto ngaphandle kokuba ndibambelele koobabuzibulo obuzibulo bubo into endiya kuba nayo ndibambelele kuyo waye kodwa uesau wakuthiya nabantwana bakhe benza kwaloo nto inye nangoku kude kube namhlanje babuthiyile hleli kunjalo nanini nakukho imvuselelo ivelisa amawele njalo yintetho ehembileyo kodwa yinyaniso xa kwabakho uzalo oluphumayo ukusuka uisaaki norebeka lwavelisa amawele ekudalweni kwehlabathi kwavelisa amawele imithi emibini ekuzalweni kwakhaya noabeli oko kwavelisa isibini ekuzalweni kaishmayeli noisaaki yavelisa isibini loo nto naxa uesau nekobazalwayo kwavela isibini omnye kuba engowemvelo omnye wabe ngomhlaba omnye ke ngowamandla ngaphezu kwendalo omnye wakhangela kwizinto zemvelo ezengqondo omnye wahamba ngomoya uhleli kulolo hlobo xa ibandla lamaluthero lavelayo masithathela kwamoya kuqala khangele ekuzalweni kwebandla lakwamoya lavelisa inkulu imvuselelo namandla eyatshayela lonke ihlabathi elalisaziwa inkonzo kamoya akuzange be kudala emva kwenkonzo kamoya ngokude nopawulos atsho ukuthi uyakuvela amadoda phakathi kwabo anezinto ezitenxileyo aze ajike abantu bemke kuthixo yayiloo nto kanye owayenzayo yavelisa isibini ekuzalweni kwebandla lamaluthere umartin luther wezisa imvuselelo yomoya akwakudala emva koko naku ufika uesau kanye emva kwakhe eyenza umbutho ihle loo nto yaze yavelisa isibini kwaze emva koko kweza amawisile ujohn wesley imvuselelo kamoya emva koko kwavela umbutho wayenza umbutho yehla yaze yavelisa isibini kwaze emva kwaloo nto kwavelea kwamoya imvuselelo ngoko ke bayenze umbutho yaye ngoko bayahlala phantsi uzangena embuthweni loo nto ke ivelisa isibini kodwa laa mbe uye umoya kathixo ophilileyo nakuba imelokuba ibe ngumhambi nangona imelokuba ibe sisibhadubhadu loo nto ehlala isenza ukwahluka uesau akazange ahlale ixesha lide noyakobi kwathi njengoba uyakobi afumane ubuzibulo mhabongwe uthixo loo nto yadala ukwahlukana kwaxa umntu andikhathali noba ngweyiphi na inkonzo uba ungwenyama kunye nabo bamanyenwe nawe uqhuba nabo abantu odlala nabo amakhasi neemanyano zeencwadi zokufunda njalo njalo wawufumana ubuzibulo laa nto ithile ihlayo ngaphakathi entliziyweni yakho elilambele uthixo wakwamkela loo nto ibiza ukwahlukana phumani kuyo ndizahlule utsho uthixo ukwahlukana ibandla lizinza ndaweninye yabona alinako ukuqhubela phambili uesa wayengumzekelo omhle kakhulu wekhola lele nyama namhlanje akazange abe nako uleyisa ihlabathi akazeyisi izinto zehlabathi basakuthanda ukwenza kwabo imithayi ukudanisa kwabo ukuqaba kwabo inzipho nokuziqaba kwabo nokunye abafazi ebusweni kubo nokucheba kwabo iinwele zawo nokunxiba ezimpahla zifutshane zindala nanamadoda asathanda ukuphumaye kwizindlu zokudlala amaqashiso atshaye imidiza enze ziqhulwana ezingcolileyo abe sengawo enkolo abanakoye nako uzeyisa ezo zinto akazange enze njalo noesawo kodwa ukanti ukuba ngowenkonzo kwanyanzeleka uba azinze eqondeni okuthile okoke ngqono yiloo nto yenza yona amabandla namhlanje siza kuba ngumbutho siza kuzihlanganisa sakwenza iqela elithile ungenjalo iqela elinembono enye okanye into ethile lolo hlobo waye loo ndlela elihamba ngayo ibandla namhlanje elomoya nelenyama iseyinto enye ayikatshintshi yaye ayinawuze itshintshe ubungcwele bukathixo uthixo ngoba enguthixo uyayivelisa loo nto ngokwakhe uba ebengekho umoni bekungeze kubekho ngebengazange abe ngumsindisi kodwa waba ngumsindisi ekuqalekeni ngoko ke kwakungekho nto ilahlekileyo yayeizibonakaliso zakhe ngokwazo zokuba engumsindisi zavelisa umoni kwanyanzeleka uba kubekho into ethile yakusindiswa ngaphambi koko bekwaba khona ntoni na esindiswayo kwanyanzeleka kubekho into ethile elahlekileyo
and his righteousness and his holiness
kunye nobulungisa bakhe nobungcwele bakhe uba kuzange kubekho umntu ugulayo wayengenakuzabe ngumphilisi kodwa kusukela ekuqalekeni nasekuqalekeni kokuqala wayengumphilisi ngaphambi kwasekuqalekeni wayengumphilisi
so there was nothing sick
ngoke kwakungekho nto igulayo loo nto yavelisa umntu ogulayo ukuze abe nokubaphilisi imenze loo nto abe ngumphilisi kwakezo nginki zingcwele zinye ngaphaya kuphuma kuzo usindiso kuphuma isiqalekiso kwakuloo mama mnye notata ovelisa uyakobi kwaphuma uesawu yabona uthixo akanako uliguqula icebo lakhe bamele ukuhamba nje beyinto enye yonke indalo iyakunqinelana ithobe kuloo nto inyanzeleki loba yenze njalo ndiyayiqonda into endithetha yona iqhubela phambili ingena kuyo kanye kunyanzeleka uba kubekho umntu olahlekileyo oyakusindiswa yaye ukuba wayengekho yena okwakhe ukuba ngumsindisi kwakhe kwenza loo nto inzulu ibiza inzulu ngeyinkwenkwe encinane endidla ngokuthetha ngayo isidla loo nto icimayo kwipensele nendawo yokunyathela kwibhayisekile yayiswele isibabile yeyokoko nje kwakukho into apho enqinathekela isibabile kwanyanzela kubekho isibabile kwindawo ethile kuqala esenziweyo kwanyanzela kubekho isibabile ngaphambi kokuba anqanqatheke kwaye sona isibabile savelisa yona ngoko yaphindela kwakwisibabile uyiloo ndlela kuba ngumsindisi ukathixo yaye kwanyanzela kubekho into ethile elahlekileyo ukuze yena ayisindise loo nto yamenza umsindisi yonke loo nto yenziwa koko kukudlala ubuthixo yonke into iyonke into ikuye ayikho kumshumayeli ayikho nkonzweni ayikho kumbutho othile koko ikuthixo ukuze unyulo lube lolugqibeleleyo yabona lukuye ewe
amaluthesize
ke sibone okunye ukwahlukana yayengu-abraham nolothe babe ngabazalwana kodwa ulothe wayengocinga ngokwenyama wayehlala inxubele into ethile enkulu into nobuyokoyoko obuninzi kuyo kanye ngokwenkawu njengoba bendinokutsho esoloko ezolulela kwinto ekhanyayo lo moya ukemke ebantwini namhlanje bayazolula kwinto baya esixekweni kwaye abasaye kuya kwityotyombe elincinci elinjengeli yabona bafuna eyona nkonzo enkulu ikhoyo esixekweni oyena mlungiselelo uyingqondi apho kuya khona abona abantu banxinxiwe ngokungcono apho hamba khona usodolophu kwezo sixeko iyonke loo nto ngumoya kaesawu eneneni banabo buzibulo indawo yokuqala bazibiza ngokuba balibandla kodwa balahlekelwa bubo ngokuba bayabudela awuna uze wenze abo bantu baguqe abo bakhale becenga uthixo baze baphume babe nenkonzo yempiliso baze bammela nokutshutshiswa lihlabathi bamkele umoya ingcwele kwa abanakuyenza loo nto bayidela bayibiza ngoba liqela baqengileka abangcwele kanye loo nto ibhayibhile yethu bayuyenza bayayenza ngoba yimvelo yabo leyo yimvelo njengonomyayi nehobe imvelo ezimbini bayayinqwenela loo nto ngoba yiloo nto bayiyo abanakuze babe nako abangeke babone enye ngoba bazelelwanga kuyibona leyo omnye lo ke ungeke umgcine kude kunayo ngoba ikunyulo lukathixo loo nto uzelwe ukuba abe yindoda yakwamoya okanye umfazi wakwamoya kukho into ethile ngaphakathi kuye ebiza loo nto owu ndiyathemba ukuba le nto iyehla ifikelele kwindawo yokude ube nako ukubona okoko ndithetha khona okuyigqibezela ngoku ngoku uabraham khumbula okoko nje babe ngamadlelana kunye ibandla elelenyama nebandla lelomoya abazange bayifumane intsikelelo
Jacob was never blessed until he separated himself from
Esau. Uyakobe akazange asikelele wathi wazahlula kuEsau. Uabraham akazange asikelele wathi wazahlula kuLothe. ULothe wayenazo ezakhe enkonzwana zomthanda zezantsi kwibandla lakhe efunisa onyana neentombi zakhe nabanye. Kodwa waphila obunjani ubomi ngokude wathi xa eyakuthetha malunga nokuphela kwexesha bamhleka. Kwayiloo nto namhlanje uthetha ngempiliso engcwele namandla kaThixo njalo. Bayihleka loo nto kwanguloo moya
mnyeimimoya
emibini emikhulu yenkolo elibambileyo ihlabathi ikholwa nongakholwayo ikholwa nekholo lokuzenzisa omnye lo elinganisa omnye ngoku xa wazahlulayo uabraham umqaphele uyesu ekuthetheni kwakhe ngokuza uza kwesibini wathi njengoba unjalo ngemihla kanowa bayobe besidla besela bezineka besendisa kodwa wathi xa athetha ngemihla kaLothe akazange athethe nto malunga noko njengoba kunjalo ngemihla kaLothe iyekelwe isithilelo leyo khangela uba kwenzeka ntona ngemihla kaLothe kwakho Lothe ezantsi apha esodom ezinze kakuhle ngokwengqondo waba yenye amadoda amakhulu esixeko umgwebi ehlela emasangweni egweba abantu inkosikazi yakhe yakuyo yonke imbutho omanyane yayilapho kweso sixeko neentombi zakhe nabo bonke zatshata phantu kwabahloniphekileyo abazingqondo abafundiswe kakhulu abalungukileyo abakrelekrele uabraham ke wahlala ententeni kumthombi oki kodwa ngenye imini bobabini bafumana ukundwendwelwa kwakukhe umshumayelo ingqondo owehlayo washumayela wabize bakhupha khangela umyalezo phumani watsho kuLothe kwayengengazange akhutshwe ukuba kwakungekho ngenceba kaabraham wathi ndingawafumana amadoda angamashumi amahlanu uyakwasindisa uyakusindisa ndingafumana amadoda angamashumi amathathu ukuba ndifumene ishumi wayengenakuhlula ke apho wazakabi nako nokufumana ishumi phakathi kwabo akumangalisi njengoba unjalo ngemihla kanowa khumbula nowa ayingenguwo umzekelo webandla yayingu-inoko nguwo ongazange angene kwimbandezelo ngoko watshintshwa ngaphambi koba ingene imbandezelo inoko waye ekhaya akazange angene kwimbandezelo nowaphumela kuyo ngoku khangela ngoku njengoko sihamba sinyuka singena kule nto khangela uba mqondiso mnina wabawufumanayo oabraham nosapho lwakhe bafumana owamandla ngaphezu kwendalo uabraham yayisasinjani yona ukuba wayeuabraham uphi mkako usara yayisasinjani yona ukuba wayetshatile okanye wenenkosikazi usara ungaphakathi entente ngoku indoda ihlele apho isidla inyama isela ubisi isidla isonga sengqolowa uphi umkako usara yayiyasinjani loo nto yayiyasinjani icinge ubiza nini abantu bangabomoya le nto mayingene kuni yayiyazi njani yona loo nto njengoko yayizenza umhambi inothuli kwiimpahla zayo waze uabraham wathi usentende nemva kwakho waze wathi ndiza ku mna isimelabizo somntu mna le ndoda uthixo ezaziza kwinyama uthixo uabraham wayebiza ngokuba nguElohim
I'm going to keep my promise.
Ndiza kutyelela, ndiza kuligcina idinga lam. Kwaye ngowexesha lobomi ndiza kutyelela. Yeyoba nayo le nkwenkwe ndandithembise ngayo. Uabraham enekhulu, usara amashumi alithoba. Usara ke esemva le ntentene malunga nesine kwiintente ezincinane. Intente enkulu ihlele ngasemva, esemva kwakuphindwa kwayo wayephulaphule wayiva loo nto. Emazantsi kentliziyweni yakhe wancuma wathi mna ixhekokazi lekhulu leminyaka ubudala nenkosi yam umyeni wakhe inkosi yam yaluphele ucinge ukuba singazonwabisa kwakhona njengabantu abaselula abatshatileyo. Oh, ungenze kanjani loo nto? Waze wabunquma. Yayise ngomvoyo ententeni yathi uhlekele ntoni. Oh, mzalwana nantso ke. Khangela ibandla lenyama lifuna ushunyayezwa ivangeli. UBilly Graham wangoku nabanye besezantsi apha beshumayela ivangeli. Phumani kuyo kodwa baphuma. Hayi, kakhulu kakhulu babambalwa kakhulu. Khangela icelo likaAbraham elakhutshwayo ngokuqaphela. Kwaye yona yamnika lo mqondiso waze wakholwa kuwo. Yaze yona yanyamalala phambi kwakhe yemka. Oh, indlela bekuhleli ukuzahlula ababizweyo bakhulu. Ngoku le minqweya mibini unikhawulezisela. Ukhawulezisa ngoku uze sifikelele kwindawo apho ndifuna ukuba ndibone into khona. La maqela mabini ahlele nonxibelelwano ngokusondeleleneyo. Konke izigaba zexesha kwakusukela ekuqalekeni kwexesha. Ibandla lelemvelo, ibandla lelomoya. Abekho kwiTestamente endala, aza akho kwiTestamente entsha, kwaye asekhona namhlanje. Ngoku malunga namawaka amabini eminyaka eyadlulayo, ufikelele kwintloko yaye loo nto yayakufikelela ekubeni ibe ngamadoda amabini. Enye yawo uYesu Kristu, enye uJudas Iscariot. Ngoku uYesu wayenxibelelanisa nokuza ukuza kwakhe kwesibini. Uba le mimoya emibini iyakwahluka kakhulu kunento eyayiyo phaya kudala. Ngoku nako apho ndifuna khona ukuba unxibe khona iingubo zakho zobuqaqawulo. Le mimoya mibini iyakwahluka ngoba uSathana waza wahlala ngaphakathi kwilungu lebandla uJudas Iscariot. Wahlala ngaphakathi kwibandla lemvelo waze wangumhlobo webandla lonke ixesha. Kodwa wangena walukuhla umngenjalo wacinga ukuba wayemqhatha umzalwana wakhe. Wangena phakathi wenza ngokungathi wayengomnye wabo. Wangcamla izinto ezilungileyo zikaThixo wahamba kanye ekumoya ekhangela ngokungathi ukuwo. Waphumaya kushumayela ivangeli wakhupha iidemoni. Kodwa emazantsi ngaphakathi kuye lonke ixesha wayenguyuda indawo kuqala. IBhayibhile ithe wazalwa emnyana otshabalala. Ngokukhumbula likho ibandla lelenyama phaya kudala uEsau, abaFarisi nabaSadu. Kodwa khangela kulo mfo uzicingela ukuba nje uyawuhambisana nomyalezo kwethutyana. Kodwa akafuni nje ukufaka izandla zakhe kakhulu kuwo. Uyayibona loo mimoya? UYesu wathi iyakusondelana kakhulu kunento yenene. Ngokude ilahlekise nabanyulweyo. Abanyulweyo ukuba uyakuqaphela uba bekunokwenzeka. Kodwa ayinakwenzeka loo nto, yabona? Iyakulahlekile. Ngokukhangela ayilo bandla lenyama nje loo ngaphandle phaya oqhuba inkqubo yesiqhelo webandla lenyama iqela likaEsau. Ngoku sinalo iqela likaJudas elelona lingathembekanga elingathembekanga ngakumbi linyuka kanye lisiya kanye kwizandla zentsikelelo. Njengokuba kumaHebhere esithandathu neshumi indlela awathi ngayo basebenziwa amadlelane bangcamla amandla ephakathi eliza kuza basenza zonke izinto ukuba baze emva kokuba bekwamkele ukuyazi inyaniso ke ngoko ukuba bathe bajika ngabom ngabom yintoni leyo belibalula igazi lomnqophiso abahlanjululwa ngalo ngokwento engcolileyo. Makhe ndikunike ingcaciso iyole nantsi indoda ingumfo olungileyo umfana othandekayo ibiziwe iva entliziyweni yayo ukuba ifuna ukuba ngumlungiseleli. Kulungile, amamkela uYesu Kristu njengomsindisi wayo, ingumfana olungileyo, akukho mntu unokuba nento yokuthetha ngakuyo. Emva komzuzwana, ingongoma yokungcwaliswa. Le ndoda iyakhanuka yakujonga abafazi, yona ikuyo loo nto, yabona? Ke ngoko into elandelayo mhlawumbi ibitshaya, kwaye iyafuna ukutshaya. Mhlawumbi ifuna ukudlala amaqashiso, mhlawumbi ifuna ukwenza into ethile embi. Iyazi uba ingamele ukuyenza loo nto, ngoko ithi, oh Thixo, phaka kum igazi likaYesu ndingcwalise, ize ingcwaliswe. Iyakwazi ayidumise enkosi yenze izinto ezithile kananjalo iphume ibe nento yenzayo. Khumbula uYesu watsho ukuba olo didi luyakubakho apho ngalo mntu. Baninzi abayakuza bathi inkosi andizange ndiprofethe ndishumayele andizange ndikhuphe idemoni egameni lakho. UYesu wathi andizange ndikwazi msebenzi wobugqwetha. Yabona nabo ke ngokukhangela kule nto ngoku kufikelela isigidi sekhulu sonwele kufikela kanye kwincama ebukhali yevangeli ibukhali ngaphezu kwekrele elintlangothi mbini isike yahlule nethambo ingumqaluli. Halleluya, uThixo uyayivumela iphumele umqalu wengcinga zengqondo. Yivangeli leyo amandla kathixo ilizwi likathixo libonakalisiwe kwivangeli uthi ibhayibhile ityhilo lilizwi likathixo elo ke ilizwi lenziwe labonakaliswa kwivangeli ivangeli ayizange ngalizwi lodwa kuthi koko ize ngamandla nokubonakaliswa komoya oyingcwele ubonakalisa amandla ukwenza ivangeli iphile ekuyeni kwama-india uvisiwe kumkhulu webandla lamawisile waphuma wathi nomzana ubranham asifuni kwanto uyakwenza nokusekwa kwamabandla baze okuninzi ngebhayibhile kunobani nokuzinazi ninonke wathi sasilibandla sasahlala apha kumawa kamabini eminyaka phambi koba nibe nisizwe nina injalo loo nto kodwa wathi siva uba uthixo ukutyelele wesisa isipho esinokuyenza iphile le bhayibhile wathi nantso into esinomdla kuyo ow bet yabona laa ndoda yayingunyana hayi umzukulwane njengo watshoyo udavid yabona sifuna ukwazi ngaba yinyaniso leyo ndathi ngokuqinisekileyo yinyaniso leyo uyesu kristu ekwanguye izolo namhlanje nangona phakade ngoku iqaphele ibandla lemvelo litshutshisa ibandla lomoya ngoku sifumanisa ukuba ngoko laa judas wayezenza umzalwana umzalwana waze wenyukele ekubeni efikelele kuvuthonda ngoku ukhangela lo mshumayeli uselula ufikela endaweni athi nkosi bendijonga abafazi bendingamele ukuyenza loo nto bendiyenza uyazi senza izinto zehlabathi andinwele ukuyenza loo nto bendichitha imali yam kwimidyarho yamahashe andinwele ukuyenza loo nto bendihamba busuku ngabunye kwimboniso emfanekiso andinwele ukuyenza loo nto bendizonwabela nemifanekiso engcolileyo nezinto ezinjalo ndinenxanyathiselweyo egumbini lam andinwele ukuyenza loo nto zizinto zehlabathi ezo ndingcwaliswe enkosi ize inkosi ithi kulungile ndiyakuyenza loo nto ifake igazi likayesu kristu ingcwalise
One night he passes by and he hears something.
Ngoko iyakuyenza loo nto ngomnye busuku idlule ize ive into ethile iye iyokuphulaphula ize ive ngobhaptizo lomoya oyingcwele ukuzaliswa ngumoya ngoko ijonge kuloo nto ow bethu iyamangalisa ke le nto kodwa ithi loo nto iyakubulala ulungiselelo lwam ukuba ndishumayela yona loo nto ingenza umama ndigothe ekhaya bangandikhuphela ngaphandle kwebandla ukuba ndikhe ndangena kulaa nto ow kungcono ndimke ndiya kude kunalaa nto kodwa mandiyijonge ewe inyaniso leyo ibhayibhile ke kunjengomlungiselo othile odumileyo owaziwayo ehlabathini jikelele otho wafunyanwa kutshanje indoda ebekumnyanam ePuerto Rico iguqa amadolo ithetha ngelwimi eLondon eNgilane indoda enamandla omnye wabona abavangeli bakhulu ehlabathini namhlanje yaze le ndoda umzwana owayo ekumnyanam indoda ezaliswe ngumoya yabaleka yaye kuyo yathi omzalwana yiyo ke leyo wathi ndiyayazi loo nto kodwa khangela makhe ndikuxele into wathi yishumayele ngoku yishumayele lixa eli ngale mpembelelo yakho ungashukumisa isihlabathi wathi hayi andinakuyishumayela yabona ibandla lingandilahla andinakuyishumayela loo nto andinakuyenza loo nto umzalwana abo bakhe bangcwalise bafikelele kwamkeleni ukuyazi inyaniso bayikhangela bayibona ukuba into elungileyo baze bajika bemka ekubeni bezibethelela unyana kathixo baze bamhlaze ekuhleni beneentloni ngevangeli upawulos wathi andinazitloni ngazo iindaba ezilungileyo zikayesu kristu kuba singamandla kathixo asindisayo singamandla kathixo asebenza phakathi kwebandla lakhe kodwa bona bathi andinakuyenza loo nto le ndoda yathi bacinga ukuba ngokwamoya bangandenza yathi esam isidima singonaka omzalwana andinaso okwasidima ndingowakhe isidima sakhe siso esibalulekileyo kodwa uyabona ukuba basondela kangakanani nakuyo uyazi aze abale gazi lomnqophiso ahlandlulwa ngalo liyinto ahlandlulwa ngayo wakhutshwa ehlabathini laze lazama ukumbeka apha aze akhangele kuloo nto abe nalo ulwazi lwayo aze ajikemke kuyo akusasele dini ngenxa yesono yatsho ibhayibhile oko kukulinda umgwebo nengqumbo eyoyikekayo iyakuza eyawudlalwa oxhasayo kuba impindezelo yam itsho inkosi lo wayedela okamosi umthetho wayesifa angenzelwa nceba phantsi kwamabini okanye amangqina amathathu sezinjani ukuthi chathi ayisohlwayo nesohlwayo esihlunguka nobomi nakuba sifanelekile umlungiselelo othe wanyathela igazi likayesu kristu phantsi kweenyawo zakhe emva kokuba ekwamkele ukuyazi inyaniso walibalula ekubeni liinto engcolileyo yabona ukuba sifina uyesu wathi lumkani yabona indlela wayeyiyo judas wayekunye nabo kanye wengu Esau enziwa mkhulu kwenzela esi sigaba sexesha wengu mkhathi umlinganisi enziwa mkhulwana kwesi sigaba sexesha
here he come right up to again a brother of Jesus a pretended brother
now esiza enyuka kwakhona engumzalwana kaYesu umzalwana ozenzisayo kodwa enhliziyweni yakhe wayekunye nebandla lakudala lenyama lonke ixesha ngoba nako apho amthengisa khona uYesu
he sold Jesus his birthrights
wathengisa uYesu ubutsibulo bakhe kanye njengoba wenzayo esawu ngenxa yentukululo yesupu emdaka wathengisa ubutsibulo bakhe ngamashumi amathathu amaqhosha esilivere
Many a man and woman today
is going to be a spiritual
leader. For some
time
left.
Some
are
going to be a little bit of 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 a little
I don't want to hurt you.
And if you don't visa bushung, or to slap a pelin, say you can go. Say you go call as a
See how it is? They
just. By ends alone, I'm selling in my family. They send ugly and so I'm going to go to the Tobe Kile. That's on the Legangago, Jama Christus. That's on the Mount of Alasex and Manuel. Or when you're passing as Tamos are, whom pass on the because Putana Casanga can learn John Christus to come. If I play chess, whose son and dwell stars of Umpas Peva in Nolazake, Munyak Pele, Pipeleno, Kaba Sobake, Yankees, a Pele.
How about man?
Who tinning a matter and Namato and Melokubang, a matter and a Macris? He's an Fumeno Costan, who is the Lonto, Kel Tubautico, I'm begging Chalangalonto, I indoor. When ya?
Oh, I'll go out there.
Oh, the Fuman go join a late hour.
You think about that. That's just exactly what the
Londo can, yes, it is
followed. Oh, yes.
Kwebenze kanye londo, yayi londo abaya kuyenza ukwenzelele omnye umuntu wathi
yini bawuphezu ngalondo
yakugxotha wonke umuntu. Inye into engayokumka ngumoya oyingcwele ngoba wona lilizwi lakhe nekholo lenenekele libiswele ngenxa engaphambili asayi kumka ngoba oko kukudla emphefumeni walo liyalithanda akukho nto enokulumkisa kulo liyakwenza nantoni na njengoyakobi wayefuna nje oba buzibulo. Yakumandlalo ndikhathala noba umkelwa nguye wonke umhloba naye noba ulahlwa ngumsebenzi wakhe noba ulahlwa ubulungu enkonzweni noba imdlantoni naloo nto usayakubambelela kuyo kubanakana kuyinceda kukho into ngaphakathi kuye emkhubayo inzulu ibiza inzulu ow nantso ke into ethile ngaphakathi kuye khangela nantoni oyifumana ebhayibhileni uze uyithole apha yakugenesis ubone bayacangiselwa intoni na ubone kuba yaya ekubeni yintoni na yonke imimoya nehambahamba namhlanje ibuyela emva kwigenesis kulapho sigqibe khona ukuniqondakalalisela ezinto nizibonayo zihlobo ingayilahli loo nto ungavumeka ikutsibe entloko mayendele ngaphakathi kuwe zizinto zikathixo ezo fikelela kwintloko noyesu waxelekwa ngaphambili ukuba kuya kufika kwintloko kwakhona ngemihla yokugqibela yaye loo nto iyakubayile ityhwina likathixo nophawu lwerhamnqa amagunya amabini ngawomoya esebenza kuyo ngoku nabana uyazi uba ityhwina likathixo bubuzibulo ubhaptizo lomoya oyingcwele amaefeso ayisini amashumi amathathu athi musani umenza buhlungu umoya oyingcwele kathixo enathi ngayo enatywinwa kude kube yimini yokuhlangulwa kwenu ekuzalweni kwabo ngokutsha abazalwa ngumoya oyingcwele umoya oyingcwele luzalo olutsha siyayazi loo nto nini zelwe ngomoya niyakuyivuma loo nto kodwa mawude uzalwe kukho usana lukulethwe ngumama walo esibelekweni nohlobo olunye lobomi obo bomi ke ezalwa ezincinane isisele ezincinane emzimbeni walo ziyajikeleza lukhabe luphumume kanjalo kodwa lwakuzalwa lune ngolo hlobo luzeke lukhale lube ngumphefumlo ophilileyo naye usana lunakuya enkonzweni luthi oh ndiyakholwa ebandleni na ndiza kuya ndenze oku kwaye ndilungile ndifuna ukulunga ndifuna ukwenza okulungileyo kodwa luzele ivangeli yokuthwaxa ukuze livuse ukuze lukhale lungene ebomini okunaphakathi ngumoya oyingcwele ke okhalayo ngaphakathi kulo njengokuba ungazange ukhale ngaphambili kodwa lusisidalwa esitsha luzelwe ngomoya luyaqala ukukhula luhambe lube nobuntu bukathixo yabona Selusana nje usana lwemvelo nobukho balo obusehlabathini. Ukuze kuba lo mnguwa semhlabeni uyathatyalaliswa zibe nomnye olindileyo yabona. Ngoqiniseke kanye njengoba wawuvela umzimba wemvelo ukho umzimba ongomoya wokulwamkela xa lusiwa kunina walo. Waye xa lusiwa kunina umhlaba wona lowo usisibeleko sawo ngoku. Yanqina ukhale othixo yanqina usebenze uluphale uvule nayo yonke into ohlangana nayo uze nomoya ongaphakathi kuwo ukhangele ilizwe elingaphesheya komlawo yanqina ujijeke uphume emhlekazi ngoba kukho ubomi apho ngaphakathi obuphila ngonaphakade usemzimbeni omele kukufa waye ngamanye amaxesha kanye njengoba ewisa usana lwemvelo uze umzimba ongomoya ulufumane umhlaba uyabuwa uze umzimba ongowemvelo uwe ukuze umzimba wenyama okanye umzimba ongena konakala uphephule phaya ngaphesheya uba lo mnqubo wasemhlabeni uthe wachithwa sinomnye olindileyo naso sizasokuba uzilibale izinto zehlabathi zifile kuwe kukho umoya ngoku ukhangele njengosiqhubela phambili ngoku imimoya emibini.
The Holy Ghost is the new birth.
Umoya ngwele luzalo lutsha siyayazi ukuzalwa ngokutsha ngomoya kaThixo. Nantso indlela ozalwa ngayo ungomoya uzalwa ngomoya nalo uzalo lutsha kulungile.
You're begotten of.
Ukhawulwa ngomoya ngoko xa uzalwa ngomoya uzaliswa ngomoya oyingcwele kunjalo.
Then when these two are in the earth, the natural and the spiritual,
ngoku xa ezo zinto zombini zisemhlabeni okwemvelo nokomoya ngamanye amaxesha ndikhe ndayibona le nto ngoku ekuvaleni ndifuna ukuza ekuvaleni ngoku ngokuthetha le nto kwimizuzu embalwa.
In the natural or in the spiritual, either one.
Ngokwemvelo okanye ngokomoya nokuba yeyiphi na ngoku ndiyathemba ukuba wonke umntu uyayiqonda le nto ngokuzola kangangoko uhloniphe kangangoko unoba nako.
Now, have you ever seen this?
Ngoku wakho wayibona le nto yabona kumabandla ethu namhlanje ndishona kumaqela apho sithe sasahlula khona senza imibutho kwaye siyibone yonke le nto kwaye uye uyibone indoda ithatha isibhalo esithile ize mzalwana loo ndoda ingasithatha eso sibhalo isenze siphile ngokutsha yenze ukuba siphile kanye ngokuchanekileyo oko kuthenjisiweyo apha
ebhayibhileni.
Ithi ke enye indoda yakubona esenza loo nto kwaye iyakuza izame ukuyenza nayo ingabi nokuphumelela. Ndiyakholwa ukuba niyafunda ngoku iyasilela kuba isibhalo asiphefumlelwanga kuyo izama nje ukulinganisa izama ukwenza ngathi yenza into ethile yayingazange ke mhlawumbi ithunywe ngumntu mhlawumbi kukho umntu otheke ungakwazi ukuyenza kwalaa nto nawe yabona kanye njengoba uyesu wathi kuyakuba nje ibhayibhile ichaze kwangaphambili ngempehla ugqibela njengokuba uyanas noyambres bamchasayo umosi kwakumi umosi phaya kwabe kumi uyambres umosi wayiphosa phantsi intonga yakhe yayinyoka kuba ufaro wathi zapho yambres ungakwazi na ukuyenza laa nto wazowenza njalo yabona kodwa kwenzeka ntoni ngoko intonga moses yayidla intonga yakhe yabona yenziwa yayibonakalaliswa loo nto yayiphi intonga yakhe kanye njengokuqwalasela into ngoluvo olukhulu kunjengokunye kokunqulwa kwemimoya kunjengezinye zezinkonzo apho bakholwa ngokwenyama bekude le inkathazo yile bathi kuba loo nto yayingomnye umhla abazinto ngopheleleyo kodwa khangela lo moya ngemihla yokugqibela uya kulinganisa umoya wenene yabona nantso apho ingxaki yenu iza kuba khona kanye ngokuchanekileyo njengale nto eyinene yabona kodwa engena kuyenza ibonakaliswa akanakuze ayenze ibonakale akangeze abe nakuyenza ibambelele wayengena kuyenza ihlale ixesha elide owuthi abantu bayenyuka bathi noma wayingcwele nam khangela indlela abaphila ngayo ayihlali ukusuka kwenye imvuselo ukuya kwenye ukusuka kwenye inkonzo ukuya kwenye iyabonakalaliswa abanawo ukuba indoda izelwe ngumoya kathixo okanye umfasi banazo iziqhamo zomoya bahamba ngokobuthixo baphila obo bomi yabona bazigcina bekude kwizinto zehlabathi uthixo uhamba ekubo azibonakalalise aqonakalise ukuba unguthixo osebenza apho enye le yalinganisa yabona ukulinganisa okuninzi kube njalo ke kuyo yonke indlela ukulinganisa khangela uishumayeli noisake nako konke ukuhle yabona ukulinganisa khangela kumprofeti umoses ukhangele kumprofeti ubhileham yabona yabona indlela abehla ngayo khangela kujudas ukhangele kuyesu noyesu uxelekwa ngaphambili ukuba lo moya uyingcwele ngemihla yokugqibela uyakuba litywina likathixo ngoku laliza kuba yintoni uphawu lwerhamnqa lalizawuba kukwala ityina likathixo kuba bonke babengenalo ityina likathixo babenalo uphawu lwerhamnqa yaye kuba zimpawu ezimbini zomoya olunye uzo luphawu lwenyaniso likathixo olunye luyakuba lolokutshikilelwa kokholo yayibona khangela kuphawu kwitestamente endala ekukhaleni kwexilongo intlokoma njalo ngeminyaka elinani elithile amakhoba kayikhululeka ngoba ixilongo lalikhalile de wonke wayefuna ukukhululeka wayenohamba kodwa abanye babo babethanda ukuba ngamakhoboka ngoko babathatha babazise ngasesibingelelweni nasemgubasini wenkolo bagqobhoze indlebe yabo ngenyatyhoba baze baphawulwe ngonaphakade babehlala bekhonza umphathi wabo oko namhlanje ke uyawuva umyalezo wevangeli wenyaniso ngoku ungakhululeka uba uyafuna ukhululeka uthixo uthetha nawe kodwa xa uthe waphakama wayafika kuloo mda ulapha ukhangele ngaphaya ube nalo lwazi lwenyaniso uze ubuye umke ukugobhoza endlebeni kwaye uhlawula ikhoboka lengqondo oko uyakuba ngowenkonzo uye enkonzweni kodwa ungaze wamkele umoya oyingcwele yabona ngoko ukhonza umhla wakho wonke ngoku uphawu lwerhamnqa ungenjalo ityina likathixo yeye siyasondela
kakhulu
ngoku ukhangela ilizwi limele ukuba liphefumlelwe ukuliva uliqaphela nokusebenza ngalo abantu abaninzi bayakuliva kodwa bangaliqapheli uthixo uya kuthi lixa lakho eli andizuba ngumqengele kongcwele andifuni kwanto yalo yabona abaliqapheli
uzawuya
ezinkonzweni umoya ngcwele omkhulu uza kuhla bendihleli phaya izolo xa umbona uthe wavela waxelwa ngaphambili ngokuchanekileyo yonke into ngathi nawku siza umfana izapha ndabhekisa ngakuloo mpheki ukhathazwa intliziyo yaye uzungula uku ewe injalo loo nto ndiyambona lo mfazi uhleli phaya izapha unethumba elihluma ebeleni oye liphi ibele lasekunxele ugula kakhulu ke ibe umoni unga ngokuchanekileyo kunjalo loo madoda ebehleli apho abhekabheka ingabashumayeli onke athi bethu uye enkonzweni ukhangele umoya ingcwele ephuma kanye phakathi enkonzweni axele iimfihlelo zentliziyo izinto ezilolo hlobo kuthi uyamangalisa ewe yabona o mzalwana yabona kwelinye icala ikho into eyenzekileyo abafazi bayakuqhubela phambili besiya phambili besenza kwainto enye amadoda ayakubuyela emva kanye ngokwehagwe phindele utyikatyikeni nangokwenja ibuyela emhlanzweni wayo ibe yinto enye kanye awuboni ngoku ndiza kuthetha nge yabona funeka uqaphele ngoko sihlobo uba kweyiphina imeko naso esizathu sokuba eli khaseti lithe liya kwibandla kuphela yabona ibandla kuphela ukuba ubizwe ekukhanyeni ukhutshwe bumnyameni usisiwa ekukhanyeni uphuma ekufeni ungena ebomini usuka kokubandayo ukuqonda ukristu ngokwengqondo waya kumava wozalo olutsha ukhangele ubomi bakho uba buzibekele buqala izinto zehlabathi uze umele ukristu ngaphandle kwayo nantoni na ngoko ke ikho into eyenzekileyo yabona ikho into engaphakathi kwakho elambileyo yahamba njengokuba kwakunjalo kuya kopo yabona uzamazamana nenkosi uhamba ngokwahlukileyo emva koko ikho into eyahlukileyo ngaphakathi kwakho utshintshile ngoku inyanzelekile phambi kokuba ibe nokwenziwa inyanzelekile ukuba ibe yephefumlelweyo kuwe andikhathali ndingema ndifumayele ndide ndibe neenwele ezishiyekile ukumzivuthuluke athi amagxa amagobe ehle umamele yonke imihla engathanga uthixo ayenze iphila loo nto kuwe uyakuhlala ukuloo meko yini ziintsuku ndifuna ukufundisisa ndithandase ngale nto yabona ndathi nkosi ngaba ndingayithetha loo nto kwibandla kwakho into ethi yithethe ndisondele lixa yithethe ndiva ukuba unditsalela ukuba ndimke ungekudala ngoko ndifuna kwaniyazi loo nto akukho mntu unokuza kum watsho uyesu engathanga ukuba wamamtsale kuqala ow ndiyazi uba nithi nothixo noabraham uyihlo kodwa ndinixela oku nina uyihlo umtyoli watsho uyesu amadoda angawenkolo avingeleli namadoda abalulekileyo ningabo yihlo umtyholi yabona qaphela iziqhamo zomoya ngoku uyabona kunyanzeleka uba kwenziwe kuphile kuwe And kon ba unowa wena ukuthi uyazi ntoni kuyenzeka nje ukuba ine ngamhlawuthile ngoke ngakhuma phaya phandle ndizakhela umkhombe uba inile ke ndawungena kulo mkhombe ndihambe kanye ndimke yayakho nto iyakundihlupha ngokuba ndiza kufumana inqanawe ndihambe ndimke ungayicinga into enjalo hayi hayi yayingeyiyo leyo ukuba yayibe njalo ow wangawunyulweya ngayiva ngoku uba ilolo hlobo umgxengxo wokuqala owenzayo njengoko ibhayibhile ithe babekho bemgxeka nobeka phantsi yamle yakhe wahambo wemka njengokuba esenza amadoda namhlanje aqala phaya ngaphandle noyesu athi akujonga ngaphaya abone inyaniso abuye umva emke kuyo abanakumelana nayo njengoba watsho laa mvangeli ubalulekileyo uyakuqhekeza ulungiselo lwam andikhathalele ulungiselo lunokuqhekezwa umoya ingcwele ndimele kuqhekezwa ke ngoku kodwa yabona likrathi ukuba indoda engaka umntu ongaka okaphela kule nto ngoku unowa wayephanga phandle edlelweni waze weva waqaphela wasebenza akunamsebenzi noba bangakanani na abagxeka bezayo wakha waqhubela phambili kanye nowa umhlekeleko ongcwele ayindihluphi nakancinane loo nto esakha eqhubela phambili wayevile wayiqaphela loo nto ukuba nguthixo waze wayihlola ngezibhalo yabe injalo wakha waqhubela phambili ngenqanawe engakhathele enye into ingaba ungacinga ungake uyicinge into enje yokwa umosisi kwindlela yakhe yokuya iyiphutha waphuma ngenye imini wathi kusipora inkosikazi yakhe sipora yazi yintoni ndilungise kakuhle enye indlela yokuthetha kwam ndinezibalo ezincinane ndithe ndazilungisa zema kakuhle nako konke okunye kokumethwa kwezinto ezibhalwayo yaye ow nezininzi zezinye izinto nemfundo yam ekubeni kaloku bendizalusa igusha phaa ngaphandle ndindilungise ndayigudisa enye yaloo nto ndenza impazamo ezantle iphutha ndiyacinga ukuba ndiza kuhla ndiyilungise ndiyacinga uba ndiza kuhla hayi kwamaza ukuqala aphikisana naye ngewawakanye kuloo ndawo wenza ntoni walibala yonke into yakhe wayazi malunga nezokubala ngokumeta nangobulumko bakhe loo nto kanye imfake enkathazweni nanto into efake ibandla enkathazweni namhlanje kuba nabashumayeli abaninzi kakhulu abafundileyo bengazaliswanga ngomoya amadoda abafazi athanda ukuphulaphula iintetho zobungqondo endaweni yokushunyelwa kwamandla novuko lukayesu kristu nantso into esifake enkathazweni namhlanje asiswele izikolo ziphakamileyo namfundo kubashumayeli siswele amadoda abizwe nguthixo azawuswe ngumoya ingcwele ingabi yomfundo yezakwalizwe eyenziwe ngumntu wemvaba ethile siswele amadoda abizwe nguthixo umoses wayesalusa igusha wahlala phantsi walibala wayesazi wabulumko bakhe babuphelelwe wayesazi uba imfundo yakhe engena kumnceda nto
But he heard.
Wayesalusa izimvu kodwa weva ow khulula izihlangu zakho Moses umhlaba omikuwo ungcwele waphulaphula loo nto yayintoni izwe lathethwa ingelosi nalingokwesibhalo wayethembise kuabraham uyise ndiyakubavelela abantu emva kokuba belilapha ezantsi amakhulu amane eminyaka ndaye ndiyakubakhupha ngengalo ethe nkqi waqaphela ukuba loo nto yayisisibhalo sikathixo sibonakalalisiwe andime okomzuzu mayingene ityonele uyabona ba intonele ndithetha ngayo namhlanje ilizwi likaxo liyabonakalaliswa kanye phambi kwethu nibe ningaliqondi singangoku ngesodom negomora singangedinga likakristu le mihla yokugqibela moses waliqaphela lalingoko esibhalo yayilidinga weva waqaphela kwabakho into eyangenayo kuye mzalwana wayenokukwazi kuya kuyenza loo nto ngoko wasebenza wayenako ukuhlayimise wonke ufaro wayenako ukubiza izibetho ngexesha afuna ngalo wayenako ukuvula ulwandle olubomvu ngoba wayevile wayeqaphele wayesebenza imele uthixo ndiyakuba nguthixo kuwe wena kube ngumprofeti kum watsho waze wathi andinako ukuyenza loo nto wathi ke ngoko ndiba nguthixo wena arona be ngumprofeti wakho unyanzeleke uba uhambe nakanjani na akazange athi nje ye mhlawumbi ndimele ukuhla ndilungelelanise izinto ingaba ungacinga ngoeliya phezu kwendaba ekarmele esithi uyazi elizwe lisesonweni ngokubi mhlawumbi mhlawumbi ungcono ndiphume ndixele uyahambi ukuba umele ukuba neentloni ngesiqusayo mhlawumbi kuyakufuneka ndinyuke ndiye ndabe ndiphaa ndihlale phantsi ndizile nje ixesha elide bade abantu baququke kundibona ndiphaa phezulu ndililambele ukufa.
Hayi
yayingeyiyo leyo kodwa weva waqaphela wasebenza. Yalela amahlungulu bakondle nyuka uye phaya ngasekerithi. Wathi kwakufika ixesha lamanqam phakathi kobhahali nothixo wathi hambani yakufuna amadini enu nenze nantoni nakuwe nifuna ukuyenza nibize kuthixo wenu. Bathi bakujeca benenyama eninzi baxhuma enyuka besihla benengxolo wathi khwazani ninyukele kancinane mhlawumbi umkile useluhambeni kwindawo ethile mhlawumbi ulele. O mzalwana balunga uyazi yintoni bathi ndilikholwa kuyehova ngoko mna ndinokuyenza le nto akanjani na. O hayi Musa uyilinganisa loo nto. Hayi Musa kuzama ukuba ngueliya ade uthixo akubize. Ewe mhlekazi ndingumkhonzi kayehova nangayamakhulu esixhenxabo phaa ezantsi kananjalo kodwa kho namnye kuwa wanobuganga bokuyenza loo nto. Waze wathi afana inkunzi enqunyulweyo wagalela amanzi ngaphezulu wathi Nkosi ndenze oku ngokomyalelo wakho. Yabona nabanina ungomnye wayenowuyizama loo nto ewasilelayo ngokupheleleyo imele ukuba yephefumla lweyo kuwe umoya ingcwele kunyanzeleka uba ayizisa ayenze ibonakalaliswe kuwe. Nanto ingxaki yanamhlanje awuke uphakame esigukweni uthi lungile haleluya haleluya Nkosi ndifuna umoya ingcwele haleluya haleluya. Hayi kodwa mzalwana dade xa umoyingcwele liphefumlelelalizwi kuwe uyakufumana ungekasiyi isitulo sakho into ethile ngaphakathi kwakho ivuthile. Umzumayela kayifuneka ukuba akuxele ukuba wenze oku wenze okuya amagqaba amadala akusuka awenze aze amagqaba amatha avele yinto ephefumlelweyo kuwe. Awuyikuqaqiswa ngumhlweli xa ishumayela inyaniso yebhayibhile yakuyithanda uyisukele ikukudla emphefumlweni wakho. NoYesu ngokwakhe wathi andenzi oko ndifuna ukwenza ngaphakathi kwam. Unyana akanoyenza nto engathanga abone uyise eyenza. Amazwi wayenguEmmanuel ngokwakhe wayenguthixo phezu komhlaba. UYesu wayenguye wayenyama wathi uthixo wahlala ngaphakathi kuyo wayintente awayehlala ngaphantsi kwayo uthixo. Amen. Kodwa kuyo yonke loo nto unyana kathixo ozelwe intombi esesebuntombini uEmmanuel ekwinzaliseko yomoya wayenomoya ngaphandle komlinganiselo kanti nangoko esenyameni eyakhe wathi andenzi into engathanga ukuba wandibonise kuqala yayiphefumlelwe kuye bayena. USathana wathi jika la matye abezisonka wenze umangaliso mandikubone uwenza. Wathi kubhaliwe umntu akayokuphila ngasonka sodwa. Oh beti kodwa sathi sihlwele sakulamba wathatha amakeungana amahlanu neentlanzi ezimbini wadlisa amawaka amahlanu. Oh halleluya uyabona bandithetha ukuthini na musa ukuzama ukulinganisa. Nantso into eyingxaki yakwamoya namhlanje. Yintoni ingxaki yebandla namhlanje? Baninzi kakhulu abazama ukulinganisa ukuba banomoya oyingcwele. Baninzi kakhulu abazama ukulinganisa impiliso oyingcwele. Baninzi kakhulu abazama ukulinganisa izinto ezahlukeneyo zenkosi.
That things comes by election.
Awuna kuyenza loo nto. Ezo zinto ziza ngokonyulo. Ukubiza ukathixo uwawusuka kwisizalo sikamama wakho unaloo nto. Izibabalo nobizo asinabuyambo. Oh bethu. Nyaniso leyo.
You can't make yourself something you're not.
Awuna uzenze into ethile ongeyiyo. Kodwa uba uthixo ukubizile iba ngoyena mntu nombulelo ehlabathini ngokuba ekubizile. Ngoko iba nguwe ngenene ke. Ngoko bendinokuthetha uba bendinexesha ngo. Nomatse wasemthini ngenye imini into yaphantsi ukundijika ndandingazange ndiyibone ngaphambili yaye ndingakwazi uyenza. Uheti uhleli phaa ngasemva ejonge kum yayinokuzenzeka enjani loo nto ndangenakwazi ukuyenza kodwa yayinto ephefumlelweyo yenziwa yaphila ilizwi lalithethiwe laze lenziwa lanjalo. Halleluya. UPaulos ngamcinga isithi kudala ndilaba kolulwandle eshumi elinesine leentsuku nobusuku kube ungekho zibhempezi okanye enyanga okanye ilanga okanye nantoni na ndiyaqonda ukwenza kunyuka nje ndithi ndingothuki ukuba uthixo uza kusikhathalela nakanjani na. Ho uthixo akasebenzi kolo hlobo uthixo akayenzi loo nto. Ukholo lwakho lulungile mzalwana ukholo lwakho luyinto exabisekileyo kodwa mayide into iphefumlelwe kuwe. Oh nasi yaisibane esibongu sithi ngaphaya yaye ukuba ndibona ndithi ke unyawo lwam luphezu kwamafutha ndiphethe inqwelo mafutha ndingawela kwesa sibane siphaya ngaphesheya baleka ikhulu elinamashumi amabini emayile ngeyure ndinyaniso leyo ndiyawava amandla phantsi konyawo lwam kodwa okungcono ulinde de kubekho okahamba umqondisi. Hallelujah. Ngiyaqonda kuba ndithetha ukuthina. Nakufika ke uPaul kahamba kulungile. Xa into ithe yaphefumlela kuwe aze uthi xa yenze yezeke njengoba wenzayo phaa kudala kulungile. Kodwa engeka yenzi loo nto neqela elilinganisayo lamajudas elihamba njengongathi athi endiyinto nje enye nale bayiwa ndingumkristu kwam. Ukhumbuli onyana wakasikefa Sikefa baphuma baze bathi ndiyakuthethela sikuthethela egama elikayesu vaslong Paulos phuma wathi uPaulos ndiyamazwe Yesu ndiyamazwe ungubani ke wena. Yes, ayure xa ulungileyo nongalunganga kuza kwenziwa kubonakale. Kuyabonakala kumakristu namhlanje, kuyabonakala ebandleni namhlanje, kuyabonakala kubantu namhlanje. Ndibambe ithuba elide ndinokuba ifike kuni le nto.
UPaulos
akazange athi ndiyakholwa ukuba ndizakunyuka ndithi ke onwabani. Hayi, wenza ntoni? Weva ingelosi wazi uba isekwayiloo ngelosi yayihlala ithetha kuye. Waqaphela ngoko wenza wenyuka wathi onwabani kuba ingelosi yenkosi endimkhonzi wayo mna ibimi ngakumbi phezolo indibonisa umbono wokuba kubakho nto iyakulahleka kule nqanawa. Yinqanawa yodwa yonwabani nambani ndiye kudlala isihlo senu sasemini ngoku yonke into ilungile. Amen. Xa ethi yaphefumlelwa kuwe xa uThixo yenza ibe yinto eyine. Ndikhe ndafumana ukuthetha ukuthile apha kwenye indawo ndandiyibhalile yiyo le kanye apha sekupheleni kwazo zonke makhe ndiyizise ngolu hlobo kanye ngoku ekuvaleni. Ndiyathemba ukuba uThixo utyhile ukuthile kuni. Khangela yonke into esekupheleni. Kukho umntu wakhe wandibuza ngobunye ubusuku sasibuza ndiyakholwa ukuba yayingumzana uFred Sussman sasibuza malunga nokuba sikufutshane kangakanani naekupheleni kwexesha. Umzana uTimothy Sekarian wayebonelwa umbono ubonakalisiwe ngokucacileyo waze wenza iintsuku ezintlanu emva koko ugqibelele ngokupheleleyo loo nto yaphantsi akumbuyisa phantsi phezu kwezihlangu zakhe. Wanditsala umnxeba wathi unjani uJoseph ndathi uphilile wathi ngabe uyayibona imibono ndathi ewe wandixela ngoDavid unyana kamzana uWoods apho wayewekhona kwisithuthuthu sakhe kwiintsuku ezintathu okanye ezine ngaphambi kokuba kwenzeke oko ngokuchanekileyo kanye. Wathi uyazi ezo zinto ziyazilandela usapho ndathi ezilungileyo okanye ezimbi ziyenzeka nokuba yeyiphi na zilandele iintsapho. Sasithela ke kancinane baze bona uFred wathi kum ikhutshwa phi loo nto umzana uBranham. Ndathi khangela Fred masiyithathe ngokwendalo uThixo usebenza kwindalo yakhe. Khangela oko wenzekayo ilanga laphuma empuma yeyona nkcubeko indala esinayo leyo isechina. Siyayo sonke loo nto yeyona nkcubeko iphambili esinayo yichina. Kulungile yaye ukuphucula kwezinto kuhambile ukuya ngasentshona oko ke ngoku kunokuyaphi ukuba ubuza kushiya unxweme lwasentshona unqumle ngokuthe ngqo uya echina ngokuchanekileyo. Sekupheleni iBhayibhile ithe umprofeti wathi kuyawubakho usuku olungayokuba bubusuku lungabi imini xa ilanga liyawube lidlula kodwa kube ngexala ngokuhlwa kanye phambi kokuba liphele kweli cala kwakhona kukhanye isekwalilo. UYesu wathi kuyawubakho imvula yaphambili nemvula yamva kwaye imvula yamva iyakuvelisa zombini eyakuqala nemvula yamva ngexesha elinye lonyaka. Sekupheleni kwexesha khangela apha mandikubonise ezombuso zisekupholeni. Ngiyakholwa yiloo nto boniseni into ethile namhlanje esizwe sesona sebubini kwihlabathi ngokungcola ungabi nabuthixo. Bani ukhe walifunda iphepha iCourier Journal ngomnye ubusuku eLouisville xa bonke abafazi kukhethwa kwisizwe ngasinye oyena mfazi umhle esizweni bazawemisa ukuze babe ngonkosazana mhlaba bayenza zonke ezinye ngaphandle kweRussia baze bathumela uKrushchev bambuza uthene ngenzi njalo nje wathi Russia ihluba abafazi bahambeze ukuze bahambe phambi kwamadoda. Umedeni isizwe esingenabuthixo sisihlazisa thina bazibiza ngokuba ngamaKristu wathi iRussia ibahlubi ibahambiseze abafazi ukuze bahambe phandle ngolo hlobo. Ayawuzange uzibona iibhulukhwe ezifutshane okanye izinto ezinjalo eRussia. Ngabangahloni lithixo abo sibe thina sizibiza ngokuba singamaKristu. Akumangalisi uba iBhayibhile ithe zonke sithebe sizaliswe ngumhlanga ngubana nomfundisa imfundiso ingubana olunye lwebeleni. Ndiyakuthetha ngemile bethinitana ngolulwimi lumbi kwaba bantu nantsi indawo yokuphumla kuba yonke le nto basayikuva sineyethu indlela yobungqondo esiqonda ngayo. Oh, kungamnandi kangakanani ukuhlala imini yonke kule nto. Ezombuso zibolile amademokrati namarepublican nabo bonke baphantsi njengokupheleleyo yintoni na liqela lokuxhonyezelelwa wonke umntu osebenza kuloo nto ongazelwanga ngokutsha ungokamtyhoko umtyholi wathi ubukani basemhlabeni bonke bobam waze uyesu akaxambulisana naye ngaloo nto ihlabathi lawulwa ngumtyholi kwaye wonke umntu osebenzela urhulumente uba kangomkristu ungumtyholi esebenzela umtyholi ezi zizwe ziyakuwa zonke uyesu kristu ebuyeni kwakhe uyakubakho imileniyam iminyakelo wakayophuma angelapha namhlanje into abaqhubeka ngayo ngoku endikhwaza malunga nokuchitha imali ethile engaphesheya kumakristu endifuna ngaphakathi kwintolongo yesizwe amashumabini eminyaka ngenxa yokuchitha imali ukuqhubela phambili izinto zokholo kube iwhisky neendywala nemidiza zikhuba amashumi ezigidi zedola ngonyaka uze zingcolise isizwe mna ke ndizama ukushumayela ubulungisa ndimiye emnyango kakuyesu kristu baze bandithumele kwindawo yentuthumbo ngenxa yaloo nto bathathe into enjengaleyo yokungcola ephantsi ubulumko obungqondo babenze bayikhuphe ngenxa yeenkqubo zomabonakude ezingcolisa ihlabathi zathumela abafazi ezinjeni esinye sizona ziqalekiso zikhulu saka sanaso esize babe bengabonotyala ngaloo nto andithumele kusohlwayo ngenxa yokushumayela ivangeli ukhupha iidola ezimbalwa apha ukuze kuzoshunyayelwa ivangeli abathi abantu bandinika ukuze ndishumayele ivangeli ngazo andityebanga andinakukhupha mali ngako kodwa nangoko bafuna ukundithumela kwindawo yesohlwayo bendibambe iminyaka emibini kube kusiza ukuvavanya kwetyala kwakutshanje ow yephantsi kanjani ngenjani ukungcola thixo iba nenceba ndawuthetha le nto ibenye mhlawumbi yiloo ndlela ifuna uthixo phambi kokuba athumele isikhushumbisi atom kumele ukuba nibe nento ephosakileyo eniyenzayo yazi ndifanele ukuba ndichukumise umthandiso wakhe kube kanye ngenxa yesu sibhalo sinye seze loo nto ningamchukumisi umnyura wam njalo loo nto ngokuba ufanele ukuba kwenzeke loo nto ukuze kuhle umgwebo njengoba kwenzekanga ngemihla kadaniyeli okanye kwenye indawo eyenye mayifike ndimkhonzi wakho nkosi njalo loo nto o ewe ezombuso ziphantsi kakhulu isizwe sibolile ngekhangela intoni baza kubeka amajoni anxibe ezifutshane ngoku ow bethu ezombuso imfazwe ezombuso zisekupheleni abalawula ngegudwa abalunganga ezombuso zilunganga kutheni ukuze bangahlali benokumkani onobuthixo njengoba uthixo abanikayo udavid umphathi omkhulu wengilane wathi xa kwabunjwa le nkqubo yokuziphatha kwabantu iphethwe ngabantu senzela abantu wathi kulungile ngoku kodwa kuya kuka ixesha wathi ayisakuba yonto iya kwakukumkani omsinga ukungabikho kuxhathisa yaye unyanisile wathi abezombuso bemaphezu kwebhoksi yesepho kukona nganye zonke izinto ejijekileyo zenza uba urhulumente angcole yayinyanisile loo ndoda ke ndichanekileyo yile nto iqhubekayo enye indoda ingaphuma apha inqumle apha inxilile ihlasele yonke into efuna ukuyihlasela ize ihle iye phaya yazi wonke umntu ngoko kungabikho nto ithethwayo mayithi indoda lihlwempu okanye umntu othile ongaziwayo azame ukwenza loo nto yayo yakuthunyelwa kwindawo yentshutshisa ungcole into ephantsi engcolileyo amashumi amane ekhulwini wabo ngabe sini esinye abalala nayo icinge sodom negomora kwakhona nalo elo qela limele ukubalela enkolo ingaba kuza kwenzeka ntoni elandelayo ekungeni komongamelo olandelayo uthixo wasinika indoda enye nokuthixo udwight eisenhower wakudala ngengoku ngaba khangela ukuba yintoni elandelayo ukungena kwaye senokufumana umngqatshi kwityeli elilandelayo ngokuqiniseke mpela kodwa uyeza ungufaro ngamaziyo uyosef ndikhumbule loo nto ndiza kufika kuloo nto kumzuzwana nje ezombuso zibolile siyayazi loo yimfazwe esiphelweni saso oba begibiselana ngamatye ngaxesha lithile babethane omnye nomnye entloko ngamazembe enziwe ngamatye baze badubula ngezaphetha notolo baze banemiyipuke balandela imipuke ngoomatshini leyamashumi asibhozo nesibhozo ejamani ibe yemikhulu kangako ke imipu futhi baphinde bajula izikhushumbisi zezandla nomoya onetyhefu kodwa banesikhushumbisi sesingxengi moya ngoku imfazwe ikufutshane sizwe ngasinye sinazo ngoko niza kwenza ntoni ngoku kunesizwe esincinane namhlanje sixofa nje ngokungakhathali isidubulisi loo nto kuphela umntu amele kukuyenza sisuka sivuke imfazwe sisonke imfazwe isondele amen.
War's at the end. Politics is at the end.
Imfazwe isekupheleni ezombuso zisekupheleni ezemfundo zisekupheleni ubutsotsi busekupheleni abantwana akukhothemba ngabantwana sebephambene andinawuze ndibe namfundo awunawuhlapha uye ezikolweni ufumane umntwana ofundileyo uba ngumntwana ophinde kwabini uba ngowesoke ekufumeni kwakhe kunasekungeneni kwakhe nje kuba utshishala abe nento ayithethayo ngaloo nto yabulawa bakubumba umanyana oluthile baphuma badubule utishana bamthatha bamkhuphe bamfake intambo bamxhome silahlelwe ngootishala bangamakamabini oyi mamzulu nje ndiyagola imashumabini amawaka ootishala kulo nyaka upheleyo andibaxheki andinawufuna ukuyenza loo nto phofu ngoku banemibhalo emkhulu exhonyweyo lonke ixesha nika abantwana imfundo yasekholejini bayiswele ngenene kodwa umtyholi ubabambile umtyholi ubabambile wayesikoko okuqhelekileyo nje uphuma benze into yogezo nokuthatha iheke bayikhule bayixhome phezulu emthini ngobusuku behalloween okanye benze intwana yogezo oluthile njengoba babekade besenza abantwana kungenjalo bathatha inqwele yomfama bayibeke ngaphandle endleleni ayiselo lo hlobo kodwa baphambene benza into esezempambano bayakudubula bakubulale bakugwinte bakudlise ityefu nantoni na sisizukulwana esilandelayo ke eso ukuzalwa kwabantwana kusesibhelweni ubufazi ubumama kuba uvala kwenzala kwenziwa kuyo yonke indawo izinja ezincinane zithathe indawo yakho ukuziphatha akusoko ukuziphatha kakuhle konke abafazi banxiba ngokungcoleyo bevela komabonakude zonke iindlela zokulinganisa abantu abangcoleyo basehollywood nazo zonke iintlobo zezinto ezefashoni yonke into isekupheleni
education's at the end politics at the end wars at the end
imfundo isekupheleni ezombuso zisekupheleni imfazwe isekupheleni impucuko isekupheleni zonke ezo zinto zisekupheleni bethu ngenza ntoni ngoko yintoni elandelayo sisekupheleni kwezinto zonke
The church life is
Ngoku ubomi benkonzo busekupheleni inkonzo ephelekileyo ibandla ngoku le nto isenoba buhlungu kancinane kodwa ibandla elilele ngqondo ibandla esawu lifikelele esibhelweni lenza ntoni ibhekisa ubumbano lwamabandla nto leyo iyakuthi ekugqibeleni ingenelele kuroma ukulwa ukatolika okanye ubukatolika ukulwa bukomanisi upope john ubiza wonke amabandla ukuba abuye yayaya kwenza njalo ayakuzimanya ahlangane ngokuchanekileyo kanye oko kunguitho inkosi uthi imamzuzi umzana ubranham uyaphuma emzeni uba ndiyaphuma uthixo ayibhala ngokuphuma ecaleni ibhayibhile yakhe kunyanzelekile uba ube ngumikhaya kule meko umoriselulo wathi kum ngomnye ubusuku wathi uba umchasi krestu mzana ubranham lijuda umchasi krestu ndathi morris uba wena ulijuda
He said, they're the greatest God haters there is. I said,
What bangabona bathithi kwakhulu bakhoyo. That Morris ngatho. Ngicela isibhalo obuvela khona umchasi Kristu eJerusalem. Umchasi Kristu uphuma eRome. Hayi ePalestine. What ke khangelandi bangabathithi ixo. Ewe, akazange ngatho uThixo. Bomba mekisamehlo abo ukuze sibe nomhla ubona thina. Kodwa umhla wethu uza kudlula ungekudala. Wathi, oh mzana uBranham, andizange ngicinge ngaloo nto yabona nantsona. Yabona sekupheleni ihlabathi nokwengqondo ibandla lokwenyama likuso isityalo khangela uba iphepha phela phi na loo nto kwimvumba yomanyano lwamabandla umanyano lobuzalwana lungene kubo inkonzo kamoya ingene kubo bebonke bazihlanganise bazenza umbutho yabona konke ukuhla loo makanana konke ukuhla kuphumela kuloo mimoyaka esawo bangabakhonza kakhulu azibazimanya kunye nehlabathi bengaqondi ngokomoya bengenawo ukweyisa benganyulwanga nguthixo ukuze bakhuthwe bahlulwe o ukuba nje bendinokuyazisa ukuba nje bendinokuyinyamvela ihlangandela ithile abayibona banamehlo okanti ababona indlebe okanti beva ow kutheni sibuthatha kangaka njengokwasemoyeni
now listen this everything's at the end and the
ngokuphulaphula le nto yonke into isekupheleni kwayo nebandla lokomoya lisekupheleni kwalo lifikelele esipelweni ow thixo khangela phaya ekuqaleni kwalo ngolutha lahlunyiswa lehla ngokomoya ngoko uwesley wafikelela kungcwaliso ukuze ngelikamoya ibe ngumoya engcwele ukuze ke ngoku ixesha lesiphelo moya kakristu sebandleni kangako wenza kwaloo msebenzi wayenzayo yena libuyele kwintloko yalo kwakhona sekulungeke ukuba ibandla nokristu limanyane nokuza kwenkosi novuko lwabafileyo
Jesus said so as it was in the
name of the Father. Sekupheleni kwexesha uYesu watsho njengoba kunjalo ngemihla yeSodom. Yakuba njalo ekuzeni konyana womntu. Ngiyayiqonda. Khangela kwibandla lilele nyama. Khangela uba bayaphi na. Bemka ngokunta besiya kude. Khangela kwibandla elizawuswe ngumoya. livuka isuke yonke impekethe encinane kulo linyuke emoyeni kwabambalwa kakade lingena kumoya kodwa linyukele kweyona ndawo ngokude lifikelele apho umangcwele usebenza khona ngalo uzisebenzele lilungelo kwamkela inkosi yalo lilungelo kwamkela inkosi yalo abanye ke bonke kubangumbutho babuyela ehlabathini bathathelwe ecaleni babuyela kuzimanyeni benyukela kuloo ntloko inye inkulu yobumbano iphantsi kobukatolika kwabakho umfanekiselo elawenzelwayo irhamnca umfanekiselo into efana nalo ubumbano lwebandla olwenziwe ngobukatolika ezo zinto zimbini zihlangene sebenza kuyo ubana unako ukulwa nerhamnca okanye umfanekiselo walo ngokuqinisekileyo akakho indlela nothi singene ngayo kuloo nto isithuba seyure ngoku mandithethe oku izawuba lixela lokubala ke kuba ndithebe ndixelele ukuba iza kubani ndiziva ndibophele kakhulu xa uthi bathe wathetha nezinto wathi baxelele yithethe kuzawubasathula babonise yona uba bayamkeli ngoko igazi alikho ezandleni zakho lifikile ixesha lilonke liyasondela ezihlabathi sekupheleni kwazo andisenakwasema imfazwe sophelani kwazo andisenakuze ndibe sabanamfazwe uba ndithena nemfazwe ayingeke omnye nje wokuqala otsala esidubulisi kuphelile ezo politiko zibolile zingqolile ibandla lasehlabathini lobuyisile ubhaptist upresbiteri ekwamoya zihagu zibuyele ekutyatyeni kwazo izinja zibuyele emhlanzweni wazo injalo loo nto ngalinye kuwo uthixo uyabiza ekhupha koko kungcola ibandla elinyuliweyo injalo kanye loo nto uesawu bathi sithi bandla ndiyithandabuzi loo nto uyako wayenguyise kaesawu naye injalo loo nto ngoko kodwa ndithetha isake wayengutata kaesawu uyakobike ngumntakwabo ekunye naye kodwa mnye wayenomvuzo obuzibulo omnye wabuthiya omnye weva waqaphela wayento ayenzayo omnye wathi o okoko nje ndisiya enkonzweni ndisenza oko okulungileyo yenza umahluko lona nantsolo ngoko ndithetha oku ngoku xandivala le ntetho yinye kwakhona ibandla enene kuninzi ngenene elinokukuphilela ngoku imele kubalele njani ixesha lovuyo kwibandla lenene kwibandla lenyaniso ibandla elinyuliweyo xa usazi ngaphakathi entliziyweni yakho ukuba udlule ekufeni wangena ebomini xa uzijongayo uze ubone ukhangele ubomi bakho ubone uba zonke izinto zehlabathi zidlule uba ube sidalwa esithi phulaphula ngoku xa ndivala phulaphulisisa uyazi uba udlule ubomi bakho uyayiqondakalalisa loo nto niyakubazi ngeziqhamo zabo injongo yakho epheleleyo ngukristu ukhangela kuye ukubafike nangawuphina umzuzu uhamba kumoya uyamthanda umbona esebenza ngawe akukho nto unqwela ukuyenza koko nguye nje oyenzayo ngokwakhe leli njani ixesha oko kundikhumbuza ngomzi obawelayo waya erome uya kufundela ukuba ngumzuzu umfoselula bamqaphela wayehluke kakhulu kubo bonke abanye abangamakhwenkwe namantombazana wamelika nabo bonke abanye abawelayo bayapho ukuya kuba ngabazobi nabasuka kwihlabathi liphela lo mfana wayengwahlukileyo wayengumfolungileyo kwaye bayiqaphela loo nto abeye babe neepati ezinkulu behle baye apho kwaye indlela abenza ngayo erome abencila kangangoko benokuba nako ndakhe ndaya okwam ndayibona loo nto baphume phantsi ezitratweni amajoni abafazi baqhube nje kuna kwiindawo ezityalwe ingca zokuphumla baqhube ezokuhlangana kwendawo nomfazi kanye kwezopaki phandle kanye ekuhleli nje bangahoyi ingilane nayo zizonke yabona ayimbanga ukudlula apha ke loo nto kwinto enye nalapha kubi phandle ngokulinga nayo into inye bayayigquma kancinane nje apha ngenxa yamapolisa nezinto ezinjalo ngoku yinto embi nje kakhulu ke lo mfana munye wazigcina yena ekude kuyo yonke loo nto xa babesiye ezipatini wayebayeka bahamba ngoko wayefundela ukuba ngumzulu ngenye imini umgcini waloo ndawo mdala owayengumkristu wayengakwigumbi lokugcina ezinto zakudala indawo yokuxhoba imizobo wathi makhe sihambe kunye nyana makasihambe nje kancinane ndingathanda ukuthetha nawo komzuzwana wathi kulungile ngoko bahamba behamba yenyuka induli bobabini bebeke izandla zabo ngasemva behamba yenyuka induli ilanga lalitshona ngoke lo xheko lathi kulo mzobi uselula lathi nyana ungummelika wathi ndinguye wathi uze apha uzawufumana imfundo yakho ezokuzoba ndiyaqonda ukuba ujonge ukuba umsebenzi wobomi bakho ubeke ukuba ngumzobi wandicebe ukwenjenzaloo nto mhlekazi wathi ndiyaqonda ukuba ngumkristu wathi ndingumkristu wathi ke inye into endingathanda ukukubuza yona babuze nabanye abo bathi bangamakristu nabo wathi yintoni ekwenzeka ukuba ube ngohlukileyo wena Ndiwane kwenza ube ngwahlukile kwabanye la amakhwenkwe avela eMelika nalamantombazana avela eMelika. Ndiwane kwenza wahluke kangaka nibe nonke nisithi ningamaKristu.
He said, sir, you see the way that sun's setting? He said, I do. He said, way across the ocean.
Wathi mhlekazi uyalibona indlela elithona ngayo elalanga. Wathi ndiyalibona. Wathi kude ngapha kolwandle kwisixeko esithile eNew England. Kwisixeko esithile kweso sizwe. Nakwindlu ethile kweso sixeko. Kukho intombazana ethile endathi mhlawumbe ndiyakuphila ngokunyaniseka kuyo. Wathi loo nto kuphela isengqondweni yam. Uba ndifumane imfundo yam. Yokuba ngumzobi ndigoduke ndiye kontombazana iphila ngokunyaniseka kum. Wathi loo ndlela endiphila ngayo oko ndikwenzayo.
Oh brother, sister.
Oh mzalwana dade, usenokumangaliswa ukuba kutheni na singakhathali nje noba sibiza ngoba siyintoni na. Andikhathali kuba bathini na. Ndandimi kunye noFred ngenye imini ezantsi esendiwani ePuerto Rico. Wayekhangele ngapha elwandle waza waqaphela olo ludwe lamatye ezwaselwandle isisiqingatha semayele ukubheka phaya. Eqhekeka loo mazi amakhulu wathi izintaka ezinde ezinomqala omde neentsiba ezimabalabala egadini njalo njalo. Wathi mzalwana uBranham fana nasezulwini apha. Ndathi kodwa ulwandle liyakuzola phaya
mzali.
Ndathi kanye njengapha kolwandle kukho indawo ethile ebizwa ngokuba lizulu. Kukho lowo ubizwa ngokuba nguYesu kweli zulu. Lowo wathi ngenye imini wasusa zonke izono zam. Ndamthembisa ukuba ndiyakuphila ngokunyaniseka kuye ukuba ndiyakwenza izinto afune ukuba ndenze zona. Naso isizathu sokuba ndibe andinazihloni ngevangeli yakhe ingamandla kaThixo okusindisa. Nantso into eyenza umKristu aphile ngokwahlukileyo. Wahlukile ngenxa yokuba unento ethile amele ukuphila ngokwahlukileyo ngenxa yayo. Masithobe iintloko zethu komzuzwana nje. Mhlobo wam okhethamileyo ngale ntsasa, ingaba into eyahlukileyo oyakuphilayo yona ikho into ethile yakukhupha ehlabathini, into ethile ethetha lukhulu kangako kuwe kunalo lonke ihlabathi ekuphilela uKristu? Uba unayo loo nto kutheni ungayamkeli ngoku nje? Ungayi nje enkonzweni uthi ndifuna ukuba ngumntu olungileyo. Musa ukwenza loo nto, ufuna ukuba ngumKristu.
If there's something always been in your heart telling you you're not right,
wena ukuba kukho into ethile ebihleli ngaphakathi entliziyweni yakho ikuxelela ulunganga kodwa ndiyafuna ukulunga, uhlwele unqwenela into ethile ongeyiyo ngoku, awazi uba nguThixo lo ebiza. Musa kuyinikela umva kuba ukuba wakhe wakhanyiselwa walifumana ithuba waze walala okokugqibela akusasele nceba ngenxa yesono. Musa uzibandakanye noEsau, yiza kunyana yakho noba kutheni na, noba yakudla ntoni na loo nto, uba yokudla ikhaya lakho, uba yokudla umsebenzi wakho, uba yokudla umyeni wakho, uba yokudla inkosikazi yakho, uba yokudla abantwana bakho, uba yokudla nantoni na, ufumane uzibulo. Nantso into ebalulekileyo. Yaye uba uziva ngolo hlobo malunga nabo ngale ntsasa, ube ungathanda ukufumana obuzibulo. Andinakukunika bona mna, uThixo nako nguye lowo uthetha nawe. Awunakuphakamisa nje isandla sakho uthi ndithandazele mzana uBranham, obaba uzibulo ndiyakufuna. UThixo andisikelele kuyo yonke indawo jikelele, obaba uzibulo ndiyakufuna. Bawo wethu wasezulwini, ndiyakubulela Thixo ubekeke kakhulu nongcwele ngenxa konke okulunga kwakho nenceba konyana neentombi zabantu. Kwaye siyaqonda ukuba sekupheleni kwexesha akukho nto enokuba sahamba thuba lide. Silinde nje sikwixesha elibolekiweyo njengoba kwakunjalo ngemihla kaNowa uze kade umsindo kukaThixo xa umkhombo ulungiswa xa kwasindiswa kuphela imiphefumlo esibhozo. Wena wathi kuya kuba njalo ekuzeni konyana womntu ukuzeka kade umsindo kukaThixo engani ngatshabalala nabani koko efuna ukuba bonke bafikelele ngukukweni. Namhlanje ke kwesakhiwo kwamadoda nabafazi abaphakamise izandla zabo, amakhwenkwe namantombazana abatsha nabadala baziphakamisile izandla zabo besithi, ikho into endiqhuzulayo, owuThixo, banga abangeyali, banga ngathengisa nemfundo yabo, banga ngathengisa yonke into abanayo. Ndingaloo ndoda yafumana iperileni exabiso, yeyiperile ebalulekileyo, iperileni exabiso, yeyona perileni exabiso. Yazithengisa konke okuncinane kwayo ukuze ibe nokuthenga le nto ebalulekileyo, iperileni exabiso. Banga bangathengisa ngayo yonke into abanayo ehlabathi ngale ntsasa, lonke udumo lwabo lwehlabathi. Abafazi bahleli apha, Nkosi, abaninzi babo bayivile ivangeli isinyelo amaxesha amaninzi kakhulu. babesa rambuza kanye bengena ehlabathini bamilisa okwehlabathi banxiba ngokwehlabathi besiya kwipati nezinto ezinjalo zehlabathi bethatha inxaxheba kwizinto zehlabathi besenza ngokwehlabathi besebenzisa izinto zehlabathi uthixo banga banganentloni ngale ntsasa ukuba kukhona ukubakho kwethemba kubo
Kosi
lijike namhlanje mayibe lilixa nala madoda alapha nkosi uthixo iba nenceba kuwo abaninzi kuwo basahamba phandle kwizinto zehlabathi basazinqwenela bezonwabela izinto zehlabathi isono ukutshaya ukusela ukusela kwasekuhlaleni ibhiya nje incane ecaleni kungenjalo kungenjalo into lolo hlobo okanye benkanuko nento encinane exhonywayo yabafazi abalula abanxibe ngokungcolileyo nalo mzimba abajonga ngayo esitratweni baze baphantse ukutshayisa abantu ngokujonga bezibiza ngokuba bangamakristu sazi ke kuba oko kumila kwalo mzimba walo mfazi mhlawumbi kuma24 uyawube ubola ngapha engcwabeni imibungu neempethu zinyukuza ziphuma kwezo zitya zakhiweyo zabunjwa zomzimba wakhe ube mphefumlo wakhe usezihogweni somtyoni ngenxa yendlela ebephila ngayo kwaye nangoko sukanyuse encinane yakhe imilebo eqatyiweyo agikitheke ekuhleka thixo iba nenceba kwabo bantu onkosi ungavumeli kwabalahleke nceda ube nenceba uthumele inceba mphe ngamnye kuwo nkosi wekuphela unokuphisa ngale ntsikelelo ukuba ubayizele ebomini obungunaphakade zange iintliziyo zabo zingavulwa baze babekele bucala yonke into okusasa nje ukuze bayamkele siphe oko bawo ngengokuhanga umoya oyingcwele ungangena kule nkonzo ngenxa abagulayo nabaxhwalekileyo baze abantu babone ukuba lo myalezo uthe washinyelwa ngale ntsasa ngokuba ukuza nayo yonke into isondele noyesu usebenza ebandleni lakhe akwenzeke khona ngokonkosi uba wena uthabathe abantu bathabathele ezandleni zakho ukuze xa ebona umoya ingcwele usebenza uhambahamba phakathi kwabantu banga nangenelo umyalezo endiwushumayeleyo ngokuba sekupheleni kwexesha kwaye banga bangeva bevile banga bangaqaphela uba kwalo yesu mnye indlela awenza ngayo ngaloo mhla wakhe kulapha esenza yona ngebandla lakhe ngomhla wokugqibela yaye bangangasebenza ngaloo nto ngokunikezela ubomi babo nemizimba yabo nemiphefumlo yabo nomoya kuwe banikele kuwe nkosi egameni likayesu ngoku kwisakhiwo apho bakhoyo abo bantu ndithumele ubhili ngale ntsasa bakhupha amakhadi omthandazo yena ingaba uyagula uswele ukuba uthixo uyakutyhila kum ndimba wenzayo kumfazi equleni andixele uba yintona ingxaki yakho kungendlalo into ethile ngawo waziyo ukuba ndiyazi ingaba loo nto iyakwenza ukuba ube nokholo lokholwa kuthixo nganenza ndibe nokholo nonke lityeli lokuqala sihlangana eli oh wakhwa ndibona ngaphambili kodwa ndazani nawe ingaba kunjalo kulungile yanga inkosi ingakunika isicelo sentliziyo yakho
Now is it real or not?
Oh, kuyinene okanye ayiyo. Oh, Bethu. Biza kwicala lakho lonqulo lwengqondo. Bilehamu. Wathi uphi? Eliya phezulu kwentaba eKarmelo. Wathi uphi Bilehamu? Uphi mvuse?
You don't have to wake Jesus. He's awake all the time. He's ever present, ever living.
Awumelwanga kumvusa uYesu. Uhleli ngalo lonke ixesha. Uhlelekho, uhlele philile. Uhlele nako ikwanguye izolo namhlanje nginaphakade amen uthixo uhleli enguthixo
you believe your heart troubles go to leave you and you're going to get well
uyakholwa ukuba ingxaki yakho yentliziyo yakho kuyeka uze uphile awuveli apha uphindele eWashington uze uxele abantu ukuba zinkulu kwazo izinto ekwenzele zona inkosi uhamba entla kweentloko zabantu abangayiqondiyo ibandla eliphilileyo lingayibamba loo nto ngokukhawuleza lazi ukuba ubukho bomoya oyingcwele ulapha
somebody back in here raise your hand was it you lady you believe God
umntu othi lapha emva uphakamise isandla sakhe ibinguwe nkosazana uyakholwa uba uthixo angandixelela ingxaki yakho omdala laa mzalwana uphaya ekugqibeleni ndiyakholwa ukuba uthe emzusini odlulileyo lowa uyakholwa umzalwana uyakholwa ngoko loo ngxaki yesikhumba iyakukuyeka uyakuphila uyakholwa loo nto uyamkela njengokuba uphilisiwe phakamisa isandla sakho uba wenza njalo yabona kulungile andazani nayo uyayazi loo nto phetha ninikazi likhangele phaya lithandaza likhangele kum lithi alazani nam uyakholwa uba iqondo liphaa umleyo lobushushu begazi liya kuyakha injalo loo nto zililo phakamisa isandla sakho uba injalo loo nto kulungile yiba nokukholwa kuthixo yabona ukuba ndithetha ntoni na.
How about some of you people that know me? You got something on your heart. Raise your hand.
Kunjani ngabanye kuni bantu bandaziyo? Unento ethile enhlizweni yakho. Phakamisa isandla sakho. Abaninzi kangako kuni. Andina kuyenza loo nto. Kumele ukuthi ifike nje uyazi lukholo lwakho. UGeorge Bruce. Ndimona ehleli phaya. Uhlala unento ethile ozama ukuyifumana. Senzela omnye umntu, George. Awuphilisiwe kumhlaza. Akho mbuzo engqondweni yakho. Ngomhla wezangawo kulo mnquba waphuma kulaa mnyango uphaya umoya ingcwele wehla phezu kwam ndaxela kanye apho isenzo engekho mntu ehlabathini wayesazi nguwena uthixo nomnye umntu kuphela akunjalo injalo loo nto uyakholwa kuma kunjalo Joji unento esentliziyweni yakho Joji uyakholwa ukuba uthixo andixela ukuba yintoni esentliziyweni yakho ingaba loo nto ingamenza inenze nonke nina bantu bandaziyo nikholwe ndiyamazi uGeorge kodwa kucinga ngento ethile unabantu ababini abakude ukusuka apha athandazela bona owabini bahlala ecordon injalo loo nto kwakhona unomntu olapha indoda athandazela yona eyayilapha ngaphandle esibhedlele yaye uyathandaza ungathandazeli ukuphiliswa kwayo ngokukhulu oko ukusindiswa komphefumlo wayo loo nguitsho inkosi injalo loo nto unjalo George injalo kanye loo nto ukho umntu othile phaa ngasemva ophamise isandla sakhe emva kanye phaa emva abangasemva wena uthini ngawe ungasiphamise isandla sakho awazani nam le ndoda ihlele apha ikhangele kum andikwazi uyakholwa uba ndingumprofeti kathixo umkhonzi kathixo uyakholwa uba umoya ingcwele le nto ndixele yona uba yinyaniso uyakholwa loo nto uba uyakholwa hamba nantso kuphela into onayo kuba ukhathazwa ngumhlaza injalo loo nto awuveli kwesi hloko uvela inew albany injalo loo nto kwaye unomhlaza uba uyakholwa ngentliziyo yakho yonke uyakuphila uya kuyamkela loo nto phakamisa isandla sakho mayibongwe inkosi ndiyakholwa ngulaa mfazi uphaya ngaphandle unomnqwazi ongathi umhlophe entloko kuye inenikazi elintsundu belisiphakamisa isandla salo andikafumani mntu untsundu ngoku uyakholwa nkosaza.
All right, sir. Believe with all your heart.
Kulungile mhlekazi. Khola ngenhliziyo yakho yonke ukhathazwa yintliziyo ingxaki yesisu ungahambika kuhle kwezinto kukho umntu okuzisileyo apha kusasa nje itsho inkosi. Injalo loo nto unjalo nkosazana uba kunjalo yesha ngaloo thefu iphethe esandleni uze babone abantu andizange ndibone la mfazi ebomini bam.
Did you raise your hand? My stranger to you and you're stranger to me. You believe God knows me?
ubusiphakamisile isandla andazani nawe ube nawe ungandazi uyakholwa uba uthixo uyandazi kungenjalo uthixo uyakwazi uyakholwa uba ngakuxela kusentliziyweni yakho ithandazela omnye umntu utata wakho ukhathazwa yintliziyo injalo loo nto yaye wena uzungula ubhaptizo lomoya oyingcwele itsho inkosi ukuba nje ungakholwa.
What about the little lady with her hand up like this? You believe?
Ngeli nenekazi lincinane liphakamise isandla salo kanje uyakholwa ingxaki yakho kokugubhuka kusesandleni sakho kodwa uthandazela umzukulwana injalo loo nto loo mntwana kaphilanga yinyaniso leyo akunjalo nkosazana uyakholwa ngentliziyo yakho yonke ngaloo nto. Ndithe ndawukuthi mntwana yima umzuzu nje oh nantso ke unyana wakho ufumene ingozi yemoto wanqulerheka andikwazi nkosazana kodwa yinyaniso leyo uba yinyaniso leyo uphakamisa isandla sakho ngoku ngubani olapha ngubani lo asindim ndingayenza njani loo nto musa kuba ngongevayo ngokomoya izinto zomoya uthixo olapha laa moya ingcwele ufunayo uyakholwa nguwo ngoku uyakholwa kuwo ngoku kulungile ngoku wamkele ngoku lingoko ixesha lokwamkela kholwa ngentliziyo yakho yonke ninanigulayo okanye nisweleyo andikwazi uphilisa akukho mntu unokuphilisa andinakuphilisa ngomoya oyingcwele kodwa lo unako baphilisa aphise ngomoya oyingcwele ulapha nguye okwenza oko ngokuthobana iintloko zenu nikholwa khona ngoku njengoko ndimthandazela kunye nezitshefu awowethu wasezulwini ngokwazi kwam ndithethe naye wonke endingazaniyo naye ngoku de ndizive ndisiba bhetyebhetye ndinikezela ndaziva ndikhokelelwa ekubeni eli xesha mhlawumbi lokuba onyulweyo abe ubonile wanga umntu ngamnye kuba nkosi othe wabizwa wavunyelwa ukuba abizwe ngomoya wakho into ethile ngokholo lwabo banokholo olungakumbi abanye babo kunabecinga ukuba banalo baqalisa nje ezintliziyweni zabo kwaye loo mfazi wathuma isambatho sakhe ngaxesha elithile ekudluleni kwakhe waze wajika wathi ngubani loo ndithukumisileyo baze bathi bona ke wonke umntu uthukumisile wathi kodwa ndiqaphele ukuba ndibe buthathaka waze wamfumana loo mfazi incinane wamxela kwaye nethombo legazi noba ukholo lwakhe lwalumphilisile ibhayibhile ityhilo ukuthi usengumbingelelo omkhulu namhlanje unokuchunyiswa zizilelwe zethu isibhalo sithe isekwanguye izolo namhlanje nangonaphakathi kwaye kuba yena usekwanguye abekwanguloo mbingelelo mkhulu uyakusebenza ngaloo ndlela enze kwaloo nto inye abantu abaninzi babona ukuba ibandla elizasengumoya lifikelela kwintloko ukristu ulungela ukuza khawothe ibandla lakhe imiqondiso yakhe emikhulu yokugqibela ngoba unjalo ngemihla yasesodom ngubani owathethayo owazi usara waze wazi wayenenkosikazi ebizwa ngokuba ngusara wazi bayahleka ententeni wathi loo nto iyawuba ngumqondiso nakubona loo nto likhumbule eso sizukulwana saye kudlula ungathanga ndizaseke konke yiyo le ke sekupheleni iphe nkosi ukuba wonke umntu ogulayo lapha azi uba uyesu kristu ophilileyo ukho zange ezithefu ngaze zifikelelekileyo kuwo wonke umzimba ogulayo eziya kuwo ndiyamkhalumela umtyholi ngenxabo bantu ndiyamkhupha ngomoya kathixo ngokholo ndikhuphela kude lonke ithunzi lokuthandabuza wanga wonke umntu olapha omisele ubomi obungunaphakade angalamkela ngale yure wanga konke ukuba nenkolo konke ukuqabula ubuncinane yonke into encinane yehlabathi wonke umthwalo omncinane ngoko ibhayibhile yathi masibekele kuqala wonke umthwalo naso isono sokuqhawula ngokwesisulu ukuze sibe nokubaleka ngumonde wogqatso olubekwe phambi kwethu sikhangele entweni ebandleni embuthweni kuyo imbangi nomgqibeleliso wokholo lwethu olulapha khona ngoku uyesu kristu unyana kathixo khangele kuye lowo asimelwe kuthabatha amazwi esiwaziyo uba yinyaniso koko wona loo mazwi enziwe ayinene kuthi ngale ntsasa kwaloo yesu wafakafanga uvukile kwakhona ngemakabini eminyaka emva koko uzisa ibandla lakhe lifikelele kwintloko umoya kajudasi uyasebenza phakathi kwabo kodwa bangabangabekela kuqala sonke isiqhubekisenayo yonke into ngelixa bamkele yena bangangeva kona oko bakuvileyo bangabangaqaphela ngoku kuba kwaloo mazwi bawevileyo abonakala lisiva baze waqaphele uba angukristu yaye bangangasebenza ngoku basebenze ngawo bamkele baphakameme ngeenyawo zabo bangqine bayemngena ebukunkweni bukathixo ngokuzaliswa ngomoya oyingcwele bangabagulayo bangaphiliswa bangabaxhalekileyo bangaphiliswa wanga wonke umnqweno wentliziyo ungenziwa ulunge siphe oko thixo namandla onke ngoku iintloko zenu zithotyiwe iintliziyo zenu zivuliwe nikezele nje kwithuba elilodwa lomthandazo kanye ngaphambili ndiyaqonda kwenkonzo yobhaptizo ezayo kanye phambi koku izawubakho enye inkonzo ngokuhlwa ngoku khumbula ungaliyeke lithuba lidlule ndibe lapha ngoku isithuba seeyure ezinjini ezinesingatha okanye ngaphezulu ndizama nje ungangxami ndizise ivangeli ndiyibeke ngokugqibeleleyo kanye ngoko sifikela kanye ekugqibeleni yaye kwaloo ngongoma ukuva ukuqaphela ukusebenza ungavumi ukuba idlule entla kwentloko yakho uyivile ngaba uyaqaphela ukuba ubukho bakhe bulapha uyazi uba nguye lowo ukubizayo ngoko sebenza ngaloo nto uthixo abe nawe fumana ithuba elilodwa lomthandazo mzalwana Neville yiza kancinane ngomthandazo uba unonyuka uze apha mphakamiseni nje.